Blog Talk Radio. nshuti muteza amatwi radita avuka tukaba tubaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi uyu munsi rero turi ku wa gatatu ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane mwaka 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ntangire mbashimira ibitekerezo byanyu mu biganiro bya radita avuka ubutumwa mukomeje kutwandikira hirya no hino muri benshi cyane cyane rwose muri iyi minsi aho murimo kuvuga ku bibazo by'abimukira bagomba kuva muri muri Bwongereza noneho mwabonye ko banemera yuko nabo muri Denmark nabo ibiganiro birimbanyije izo nkuru mukomeje kuzitwandikira muri benshi rero nyine muti nyamuneka mukomeze muziganireho twakira ibitekerezo byinshi mu kiganiro cy'ejo nyuma na Charles Kambanda ariko nagira ngo mbibutse yuko izi nkuru nta nubwo ari nshya ahubwo sinzi impamvu abantu bari kuma mu byumvise cyangwa mushaka kubiganirwaho cyane nabibutse yuko muri uyu mwaka twaganiriye kuri izi nkuru inshuro zigera kuri ebyiri mu kwezi kwa mbere ndizera ko twabiganiriye birambuye no mu kwezi kwa kabiri hari ibiganiro birebire nyine twagize nibyo nifuza ko tuza kongera kubashyira kuri mugoroba ntabwo kino kiganiro rero kiza kuba kiri live kuko cyabaye mu mezi abiri ashize ni ibiganiro bibiri nagiranye na Dr. Mutabazi ndetse na Maitre Valentin bikubiyemo ibibazo byose mwagiye mutwandikira mwifuza ko tugarukaho impamvu ariko muba mutangiye kubivuga bitewe n'ibibazo murimo gucamo mu gihugu iyo mureba rero u Rwanda rukiri imbere politiki y'abimukira ni politiki ihangayikishije cyane ibindi ni ukugaruka ngo abarescapés ba jenoside ngo bakeneye ubuvugizi bariya abana babaga muri Wandara campaign iri yanzu bakeneye ubuvugizi ibyo muri kwandika byose turabibona tuzashaka umwanya muri iyi minsi bigarukeho ariko kuri mugoroba aravugaga nyine ko nta kiganiro gishya ndi mukora ubwo ndabakira ibyo biganiro bibiri nakoze bikubiyemo ibibazo byinshi mukomeje kutwandikira muri benshi nkaba rero mbifuriza nyine gukomeza gutega amatwi ibiganiro bya raditahuka kuri mugoroba ngira ngo munogerwe na gahunda zacu ariko tuzabikomeza ejo cyangwa ku wa gatanu iyi ngingo ntabwo isaza ariko kuri mugoroba nasanze ari byiza kugira ngo tubibutse ibyo twabivuzeho mu mezi birashize kuko nabigizemo ibiganiro birebire n'abandi batumirwa kuri raditahuka mwakoze cyane rero mugira ibiganiro byiza kuri raditahuka ubwo tuzakomeza muri gahunda za raditahuka ejo ni mugoroba ni ibintu rero by'agaciro gakomeye kubana n'abanyamategeko babiri kubera ko ingingo tugiye kwibandaho ziraza gukomoza nyine pa ku mategeko ariko tunareba umusesenguzi uko twabisobanura kuko abanyarwanda benshi batwandikira batubaza bati ibintu nk'ibi babibona mute dufite ingingo rero zishimishije tuzakuganiraho niyo mpamvu rifuje ko tubana n'abanyamategeko nk'uko nari maze kubibabwira turagana iki kuri mugoroba turahera ku ngingo ya mbere aho Kagame ejo hashize nyine muri iriya conference ya Europe na Afrika cyangwa kiriya kiganiro cyarimo uriya mugabo Mo Ibrahim Kagame yagarutse ku kintu cy'impunzi zigana i Buraya ashimangira yuko ikintu kijyana impunzi avuga nk'ingingo nk'eshatu umutekano mukeya ubukene politike imiyoborere mibi n'ibindi n'ibindi agaruka yibutsa Kagame ko ibyo avuga n'atabizi kuko ari butuma abanyarwanda benshi bahunga turaza rero kubira mu buryo burambuye kuko abantu benshi batubajije iriya ngingo ikihase turaza no gushimangira tugaragaza ko Kagame iba arimo gukora n'umushinga muremure afatanyije n'ibihugu by'i Buraya dufite za referensi tuza kugenda tubereka muri iyi ngingo reka rero dutange tubaye ikaze bakunzi baraditahuka reka mbere kuri Dr. Etienne Mutabazi murakomeye
muraho Serge ndagusuhuje suhuje abakunzi baraditahuka ndetse nkasuhuza na Maitre Valentin Akayezu wavuze ko turi guhurira muri iki kiganiro murakoze
urakoze cyane nakubutsa ko Dr. Mutabazi ni n'umuvugizi w'abanyarwanda rero ni ibintu by'agaciro kubana nawe kuri uyu mugoroba Maitre Valentin Akayezu wowe ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubwa mbere ahubwo turahorana buri munsi mu biganiro bitandukanye nagira ngo rero nkwifurize ibihe byiza kuri radita kuri uyu mugoroba ngira ngo nguhe ikaze mu kiganiro cyacu tugiye kubanamo uyu munsi ikaze kuri radita avuka
urakoze Serge nanjye ndagusuhuje na Dr. Mutabazi ndizera yuko turi buze kubasha kugirana ikiganiro cyiza muri uyu mwanya dufashe
murakoze cyane rero reka mbashimire dutangire ingingo zacu reka duhere kuri iriya ngingo ivuga ku kibazo cy'impunzi kuko niyo ngingo ndende turi butindeho bitewe na za referanse mufite kandi nanibutse yuko mu byumweru bibiri naganiriye na Maitre Valentin Akayezu tureba ku kibazo cy'impunzi, by'umwihariko tubona amasezerano asinywa hagati ya Leta y'u Rwanda n'ibihugu by'i Buraya, biraza no kuza twuzuzanya ku byo twari twaganira bushize. Ariko ngira ngo nanumve Dr. Mutabazi nawe icyo atekereza kino kiganiro Kagame yagaragayemo. Umuntu yanakwibaza impamvu ari we umuperezida w'umunyafurika ibihugu by'i Buraya bikoresha kugira ngo bivuge ku bibazo by'abimukira cyangwa impunzi. Iyo bavuga migration byakora kumvikana, ariko se abanyafurika bahunga iki iyo bagana i Buraya? Munyemere mbere yuko tunjira muri iyi ngingo tuze twumve amagambo ya Kagame nyir'ubwite, aho asobanura impamvu n'ibisubizo atanga bitera n'impungenge kumva abanyaburaya baramuhisemo ko ari we watanga solusiyo y'impunzi ku mugabane wa Afurika.
Umukuru w'igihugu perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko umuzi w'ikibazo cy'abimukira ku bwinshi bava mu bihugu bya Afurika bajya i Burayi ahanini ari ibibazo birimo ibya politiki, ubukungu n'umutekano, bityo ko gukemura iki kibazo bikwiye guhera mu mizi wacyo, mu mizi yacyo. Ibi ngibi yabigarutseho mu nama yamuhuje n'inzego zitandukanye zirebwa n'iki kibazo ku mugabane wa Afurika ndetse n'u Burayi.
Mu buryo bw'ikoranabuhanga, inama yahuje abayobozi batandukanye barimo perezida Repubulika Paul Kagame, Minisitiri w'Intebe w'Ubugereki Kyriakos Mitsotakis n'abandi barimo Mo Ibrahim washinze umuryango w'Uburayi na Afurika ugamije guhangana n'ikibazo cy'abimukira bakomeje guhurira n'ibibazo ruhuri mu nzira birukira i Burayi. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yabanje kugaragaza zimwe mu mpamvu z'iki kibazo cy'abimukira, anagaragaza icyo abona nk'igisubizo kuri iki kibazo.
Different reasons, some of them justified, others not.
Hari impamvu zinyuranye zimwe zumvikana izindi zitumvikana, ariko usanga kenshi ari impamvu za politiki, ubukungu, umutekano, byose kandi bigahurira ku kibazo cy'imiyoborere.
In fact, if Africans first of all would be comfortable staying at home in their own countries,
abanyafurika bahisemo kuguma ku mugabane wabo bakabasha kugenderanira mu bihugu byabo, iki kibazo cyagabanuka. Kuri iki kibazo ibiganiro biraba, ariko ntacyo bigeraho. Iki kibazo kirakomeza kubaho, abantu bakasiga ubuzima ndetse bikanatiza umurindi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Dukeneye imitekerereze mishya n'ibikorwa bidufasha kugera ku cyo dushaka. Kubigeraho tugomba gukorera hamwe mu guhangana n'iki kibazo duhereye mu mizi yacyo.
Umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ko gukemura iki kibazo ari uguharanira kw'abaturage bose babona iby'ibanze bibafasha kwiteza imbere no kurushaho kwiyubaka biteza imbere ibyo birukira bakabibona aho bari. Perezida Kagame kandi agaragaza ko ubufatanye bw'impande zombi ari ingenzi cyane mu gukemura iki kibazo cy'abimukira. Aharifashisha urugero rwa bimwe mu byo u Rwanda rwakoze rufatanyije n'izindi nzego bigatanga umusaruro.
Multi-year partnerships between Africa and Europe can help address the migration challenge both.
Ubufatanye bw'u Burayi na Afurika bushobora gufasha mu gukemura ikibazo cy'abimukira yaba mu buryo bwose.
One example is the emergency transit mechanism established in Rwanda in 2018.
Urugero natanga ni inkambi y'agateganyo yashyizweho mu Rwanda muri 2018 ubufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. U Rwanda rwakiriye impunzi n'abimukira bari muri Libya bakeneye ubutabazi. Abarenga 650 barakiriwe ndetse bitabwaho mu gihe bari bategereje gukomereza aho bifuzaga kujya. Ibindi biganiro kandi bigamije gufasha no kwakira impunzi n'abimukira birakomeje hagati yacu n'ibindi bihugu. Gusa n'ubwo bimeze bityo, haracyari imbogamizi ziri mu bushake buke bwa politiki, yaba mu kwakira cyangwa kohereza ababimukira, bituma hatabaho igisubizo kirambye kuri iki kibazo. Ibi rero bikadusaba gutekereza no gukora mu buryo butandukanye.
Thank you very much, moderator. Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece, the Hellenic Republic. I'm very happy to meet you, sir, just even though virtually happy to meet you. Mo Ibrahim and the co-founder of the Africa Europe Foundation, distinguished participants. I'm very honored to join you today for this timely discussion about migration and mobility. Before I start my contribution, let me say I want to depart from kind of two positions. I know there are many here in the audience maybe who are like me. One, the experience of being a refugee or a migrant. Later on, also the responsibility of a leader in addressing some of these problems. So I have had these two experiences, therefore my viewpoints are based even on, you know, personal sensitivities to this matter. I would like to take this opportunity to thank the Africa Europe Foundation for facilitating this discussion ahead of the upcoming African Union, European Union Summit. Migration and mobility have long been at the forefront of the dialogue between Africa and Europe. Several reasons as to the question raised by Mo Ibrahim, why Africans would migrate to Europe, say. Different reasons. Some of them justified, others not. But they are either political, economic, security, all that wrapped up on matters of governance. In fact, if Africans, first of all...
Muramwumviye rero Paul Kagame a definis impamvu ariwe muntu watanga presentation nziza ku kibazo cy'impunzi cyangwa bimukira, anavuga impamvu zigera kuri eshatu zituma Abanyafurika bava muri kumugana Afurika cyangwa kuri kontinenti Afurika berekeza ku yindi migabane. Avuga ikintu cy'umutekano, avuga ikintu cy'ubukene cyangwa twavuga mu bukungu cyangwa ekonomi, avuga ikintu cy'imiyoborere, kandi avuga ko agaragara nk'aho ari we muntu watanga igisubizo ku bibazo by'Abanyafurika ku bintu bituma abantu baba impunzi. Dr. Tere Mutabazi, iyi ngingo kumva Kagame avuga ati ndafitinga muri intebe kugira ngo ntange igisubizo ku kibazo cy'impunzi cyangwa gituma abantu bahunga, byaba bigoye kumva Kagame ari we examples twafatiraho nk'Abanyarwanda. Kagame ntabwo navuga yuko ari we mpunzi twatanga urugero kuruta wowe, njyewe n'abandi hirya no hino, ahubwo twavuga tuti nawe ni imwe mu mpunzi, ariko ntabwo ibyo avuga ari justify cyangwa twavuga ko ari byo byagenderwaho kugira ngo yumvishe isi igituma abantu bahunga. Urugero rumwe atanze ati ari ikibazo cy'imiyoborere. Ikindi cya kabiri ni ikibazo cya ekonomi cyangwa imibereho, ubukungu, bujya mu bukungu. Icya gatatu ni n'uburenganzira bwa muntu kugenda cyangwa kumva yuko yagenda. Muri audio y'icyongereza ndizera ko mwayiteze amatwi, yagiye justifyinga n'abakwiye guhabwa ubuhunzi, abatakwiye kubwemera, aba bagomba kwirukanwa cyangwa ntibahabwe asylum seekers, ni ibintu byinshi yagiye avuga. Ariko odiri mu cyongereza ndizera ko abandi bayumvise, ariko twe turaza kugerageza kubisobanura mu magambo arambuye. Nagira ngo mpera ngaha, waba wemera ngo na Paul Kagame ko ari we examples y'ubuhunzi turimo kuvuga uyu munsi kuri iyi conference ya Europe Africa cyangwa iyi dialogue barimo, kuko inama rusange za mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka izahuza European Union na African Union biga ku kino kibazo, ariko bisa nk'aho ari intangiriro Kagame agira ngo agaragaze ko ari champion muri kino kibazo cy'impunzi no gutanga ibisubizo. Dr. Mutabazi,
Serge, urakoze. ndizera kuri mukunyumva noneho wenda haragenda hazamo guhagarara kubera ikibazo cy'umurongo ibyo n'ibintu tutagira icyo dukora ku kibazo rero ubaje ndajya ngo maze nkubwire ko biriya Perezida Kagame yavuze nabyumvishe nafashe umwanya ndabyumva biranatangaje ariko reka mpere no ku kintu yigeze kuvuga ahandi abanyaburayi bamutumye yaravuze ngo abanyaburayi bareba abantu batazi ubwenge akaba aribo bakoresha ndumva uru rujyari rwiza nirwo rurimo kumukorerwaho kuko buriya yaba ari Kagame ku giti cye nk'umuntu yaba ari imiyoborere ye uko ayobora abanyarwanda ndetse n'imibanire ye n'amahanga bariya bakorana nawe baba bayizi ariko babonye ari we bagomba gukoresha kandi nawe akabyemera kubera nibura impamvu ebyiri Kagame azakubwira ati nkunda kujya kuri high table iyo ari kumwe na minisitiri w'intebe w'Ubugereki iyo ari kumwe n'abantu b'abatunzi cyane nka Mo Ibrahim abitwa ba Dangote abitwa ba Musiwa Strive n'abandi abayumva rwose yageze ahantu ye ubu rero uburayi bwabonye ko bufite ikibazo ndumva mugenzi wanjye Valentin yarabivuzeho bihagije mu minsi nk'ibiri ishize hari indi radiyo twavuganye ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda duhereye ku byatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco Edouard Bamporiki avuga ko impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zihari ku bushake bwazo cyangwa ari zakoze ibyaha n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko nsubiye kuri cya kibazo wabajije abanyaburayi bafite ikibazo cy'abimukira noneho bakavuga ati umuntu wadufasha n'uyubonetse ni Kagame ntabwo bayoboye yuko u Rwanda rudafite ubushobozi ariko Kagame akabyitwaza kubera ko bimuha amafaranga akabikora mu buryo butazwi sinibwira ko hari urwego mu Rwanda na rumwe rwaba rumenya aho biriya bintu bihera inzira binyuramo kugeza icyemezo gifatwa ikibazo cy'abimukira nanumvisha atazi no kubikiranya avuga ngo abimukira ngo ni impunzi anivuga nawe ubwe yaravuze ngo ngiye kubabwira ngo ibyo nzi ngo kubera kuba narabaye impunzi cyangwa umwimukira yagombye kuba azi neza icyo yari cyo akenshi nakeka ko ari impunzi cyangwa se yari n'umwimukira kuko hari inshuro nibura nk'ebyiri yagarutse mu Rwanda buriya azi icyo yari cyo noneho
nyemerera nkuru kwe gato kuko aho ngaho wenda ndagira ngo bisobanure gatoya impunzi burya iba yarahunze igihugu ikomokamo cyangwa yavuyemo iyo igarutse mu gihugu cyayo hari uburyo twavuga tuti wenda ibitase burundu cyangwa ibije gusura icyo gihugu ikomokamo ugiye kumbwira yuko wenda mu gihe Kagame yasuye u Rwanda yari akiri impunzi cyangwa yari umwimukira kuko ndagira ngo numve diferanse ntabwo ndi umunyamategeko yari yarahunze u Rwanda ari umwana ariko yagarutse mu Rwanda kurusura wari uvuze inshuro ebyiri ngenda ari nzimwe ubushize nari uvuze mvuga nti ngende nzimwe ariko ubwo uvuze ebyiri birumvikana ko yaje inshuro ebyiri zitandukanye ubwo twamukonzera ko yari akiri impunzi cyangwa yari nk'umwimukira cyangwa nk'umwenegihugu utuye mu kindi gihugu
umbabare wenda sindi kugusubize uko wabitekerezaga buriya ibintu by'ubuhunzi buri muntu ku giti cye niwe uba ushobora kubigusobanurira ku bya Kagame rero hari aho avuga ko ari impunzi hari izo nshuro yaje mu Rwanda hari naho yavuze ko yari azi ko mushiki we wigaga ngo mu ishuri ryatekwaga n'abazungu bwabaga mu Rwanda ngo bajyaga bamukurura amazuru buriya rero bishyize byose hamwe we yakwibwirira icyo yari cyo
impamvu nagira ngo mbivuge gutyo njyewe nshobora guhaguruka ahangaha nkajya mu Rwanda mfite pasiporo y'abanyamerika ngasura u Rwanda nkagaruka ariko navuye mu Rwanda ndi impunzi 94 ariko niba nshobora kujya mu Rwanda nkarusura nkongera nkagaruka muri Amerika ubwo mwabyita ngo ikise ndagira ngo numve neza
nyine ubwo serije buriya iyo ushobora kujya mu Rwanda ukagaruka uba wabaye umwimukira kuko ntukiri munsi impunzi
niko nabyumvaga
niganwa n'amasezerano mpuzamahanga ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 1951 ndetse n'amasezerano nyafurika iyo muri 69 yongerewe na protocole y'i New York aho ngaho bavuga mu ngingo ya mbere impunzi icyaricyo ni impunzi iba ifite ibibazo byumvikana yahunze kubera gutotezwa kandi idashobora cyangwa idashaka kuba yasubirayo ibyo bibazo byatumye ihunga bitarakemuka abimukira ni abantu bashobora kuva mu gihugu cyabo bakajya ahandi kubera kujya gushaka imibereho ariko bashobora no kugaruka impunzi ntabwo zishobora gusubira mu gihugu cyazo igihe zigifite iyo statu y'ubuhunzi biba binanditse no muri urwo rwandiko kuvuga ugendana nka pasiporo akenshi ntibanazihana na pasiporo wenda ni wowe warabonye nk'ubwenegihugu wowe baguha pasiporo nk'umunyamerika umuntu uhawe ubwenegihugu bw'ubunyamerika ariko igihe ugifite impunzi bakiguha icyo bita United Nations Convention Travel Document haba handitsemo ko ushobora gutembera ahandi hose uretse mu gihugu waturutsemo ndetse niyo baguha uburenganzira bwo gutura ku buryo bukoraho icyo kintu nacyo barakikubwira ati ushobora kujya ahandi ariko ntuzasubire mu gihugu watuyemo ndetse ntuzanagirane umubano uwo ari wo wose n'abahagarariye igihugu uvuga ko wahunze ibyo akenshi abanyarwanda bakunda kubyirengagiza ariko niko amategeko abiteganya ni ukuvuga ko igisobanuro cy'impunzi cyumvikana mu magambo yabugenewe atashidikanywaho kuva muri 51 mu mpunzi zari zarahunze mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu Burayi ariko byaje no gusobanurwa ku buryo buhagije muri iriya charte yo muri Afurika muri 1969 uko byujujwe na protocole y'i New York na ku bintu rero Kagame yavugaga nari natangiye mvuga nti abavuze ko bagomba kumukoresha nuko bamusomye ariko nabasanga afitemo inyungu nishimye ko uyu munsi noneho yemeye ko bagize ibyo bakugirana na Israel ubundi barabihakanaga dufite ikibazo rero Serge ko abategetsi bari mu Rwanda muri iki gihe numva Valentin ari bugarukeho yigeze no kwivugaho bagenda bagakora amasezerano atazwi ariko afite ingaruka ku gihugu ayo masezerano muri Israheli bari bavuze ko atariho ariko harimo amafaranga kuko buri mpunzi basaga nk'aho bayigura 5,000 by'amadolari abantu babyanditseho inyandiko nyinshi bakavuga ko babafataga bakabazanira i Kigali bakabaraza mu mahoteli abantu batazwi bwacya bakabigurutsa abantu bakanyura mu Bugande bagakomeza bagasubira iyo bavuye cyangwa bagahera mu Kenagati biriya byo muri Libya twumvishe Minisitiri Mushiki wabo akiri mu bubanyi n'amahanga abisobanura ngo nicyo bita geste humanitaire ntabwo aribyo nuko uriya muryango w'ubumwe bw'Uburayi waremeye ko uzashyiramo amafaranga ntabwo bavuga arangaye twabonye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Biruta asinyana na Denmark ko bazajya bazana impunzi zivuye muri Denmark bakazi korera ibirebana n'impapuro zazo mu Rwanda ariko nabwo harimo amafaranga harimo n'izindi nyungu z'uko abanyarwanda bakora muri ako kazi bazajya bahugurwa ayo masezerano hararanditse twarayabonye bayahakana batayahakana arahari ntabwo ari ngibo yanditse serije ntabwo ari wowe nta nubwo ari Maitre Vantes n'undi ni Minisitiri Biruta na mugenzi we wo muri Denmark hari ibiri mu kuvugwa byanditse nabyo tukabyanditse ko arimo barimo kuganira n'abongereza nabo kugira ngo bakore ibyo ngibyo Perezida Kagame yavuze ati hari n'ibindi bihugu turimo gukorana nacyo ariko rero ngifite ijambo ariko ngana no ku musozo w'iki kibazo nuko uretse ibyo by'impunzi abashaka ubuhungiro abimukira hari nabandi bantu bari mu Rwanda bakora muntu za mu Rwanda mu mirimo ikomeye y'igihugu yagakozwe n'abanyarwanda utazi uburyo baba bagize mu Rwanda ukibaza se ni abantu batsakazi bajya mu ipiganwa kimwe n'abandi bari batsinda cyangwa se ni abantu Kagame yazanye kugira ngo bajye bamufasha mu mibanire ye n'inshuti ze z'abanyamahanga nkeka ko ibyo bifite aho bishingiye nuko yaba ari Kagame yaba ari n'umwe mu bakozi b'umanzi ari Claire Kamanzi bavuze ngo hari igihe uzasanga u Rwanda rutuwe n'abanyamahanga gusa icyo iryo ni ishingiro hari abandi bantu bahabwa ubwenegihugu ukibaza uti byanyuze mu zihe nzira tubona babahaye ubwenegihugu aho guhabwa ubwenegihugu bifite inzira binyuramo hari n'abakozi badasanzwe serije tujya tubona bakorera bakora mu bantu barinda Perezida Kagame harimo abanyamahanga yigeze rimwe kujya muri Tanzania manza ari nk'umuhumbi 2019 gutyo mu kwezi kwa gatatu ahagana ku kwezi byaboneka tubona mu bantu bagendana nawe kandi bake muri iriya ndege harimo abazungu kazi uriya stese ni umukozi ukora ku ndege uriya muntu afite iyi sitati twumvishe barya bavuye muri Brazil baje gukina ikipe y'igihugu muzi mpaka byati ariko bavuga ko babahaye ubwenegihugu ibyo rero ni ibintu tutagomba kwirengagiza nk'abanyarwanda kuko u Rwanda ni rutoya ariko nanone bene byemeza
aho ngaho byaba ari ikibazo aramutse ahaye inzira abanyamahanga wenda abakora maintenance y'indege abamurindira umutekano wenda ku buryo atizera abanyarwanda mu rwego rw'amategeko byaba ari ikibazo ndibaza niba ari ikibazo aramutse ashatse abanyamahanga muri entourage
ni ikibazo cyane kuko uriya ni perezida wa repubulika no mu nshingano afite ni no kure agomba no kurengera ubusugire bw'igihugu hari no gukora ku buryo niba hari ibyo abenegihugu abanyarwanda bashobora gukora niba uri icyo kintu kikamenyekana bariya abantu uburyo baza ntabwo wambwira uti hari urundi rwego wenda rwabigizemo uruhare muriya munyapalestine bavanye muri Amerika byari mu gihe cya covid n'indege ntizagukaga bavuga ko ari umuntu w'umuteroriste wari umaze imyaka 10 yafunze twagiye kumva twumva ngo bamurekura umunsi undi munsi twumva ngo yagiye i Kigali uribaza uti ni bande ni izihe nzego zafashe iyo dosiye zishyira ku meza zirayiga perezida wenyine wenda inzego ze ziperereza ziba zibizi wenda n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ariko se izo nizo nzego zonyine zifite ubushobozi ya nteko ishinga amategeko nta kishobora kuvuga nk'iki kibazo cy'abimukira ndibwira ko atari ikibazo cyoroshye perezida agomba kuganira gusa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umukuru w'urwego rushinzwe iperereza ni ikibazo kigomba gusobanurirwa abanyarwanda kikumvikana neza Perezida Kagame afata u Rwanda muri bwa buryo navuze ko ngo igihe kimwe tuzisanga rwarahindutse abanyamahanga ariko ntajye hanze ku misozi ngo arebe uburyo abanyarwanda babayeho urumva kandi ibi byose reka mpiniraha unabyize neza mu mategeko wasanga ari ubucuruzi bw'abantu icyo bita human trafficking yaba bifashijwemo n'abanyaburayi cyangwa atabifashijwemo n'abanyaburayi uburyo bikorwa wabyita human trafficking kandi ibyo tuzabona n'igihe gihagije tubigarukeho tubitangire n'ibimenyetso tunabisobanure mu mategeko Serge ndagushimiye kuri icyo kibazo
Dr. Sam Mutabazi urakoze kandi ibisobanuro byawe biranumvikana bifite ubuhanga n'ubwenge bwinshi burimo Maitre Valentin Akayezu nyuma yo kumva Dr. Sam Mutabazi ikibazo hano twibaza ni impamvu cyari Kagame ku mugabane wa Afurika kontina yose ya Afurika ufite proposal aha abanyaburaya ntabwo nyeka ko Kagame ari mu nzu ya mbere twavuga ifite experience ariko kuba hitwamo afe kuba rero bahisemo muri African Union akabari na utanga ofa kubihugu by'Iburayi muri Europe biteye impungenge nk'abanyarwanda twebwe tuzi amateka yacu biteye impungenge ku mpunzi tuzi mu karere ni n'ikibazo dukwiye kwibaza tukanaliza tukareba impamvu ari Kagame utanga solution y'ikibazo cy'impunzi mu bihugu by'Iburayi ijambo ni rya nyuma Maître Valentin
urakoze Serge kana Dr Mutabazi akoze ku bisobanuro byiza amaze gutanga gusubiza kuri iki kibazo ubajije birasaba gusa nkusubira inyuma gatoya akareba situation yari muri ibi bihugu ndavuga hano ku mugabane w'Uburayi cyane cyane ntagiye kure reka dufate nko kubera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niba ntibeshye uribuka ya muvoma y'impunzi n'abayimigra cyane cyane abavaga muri za Syria za Afghanistan hani Burayi byateje ibibazo byinshi cyane cyane nk'abantu ndibuka icyo gihe nari nararangije kwiga n'abasoye mu Rwanda ariko ndibuka ko naje Buruseli naje mu Bubiligi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu usanga hari ikibazo gikomeye kuko impunzi zaraje zikambika ari i Buruseli byari biteye ibibazo ku buryo ndibuka za eshanje zari ziriho n'abantu harimo na famiye abantu b'inshuti b'abanyarwanda umuntu yajyaga gusura nabo ni impunzi ariko kumva nabo ntibumva neza ya fenomene
ndabyibuka nanjye narabibonye amashitingi mu mujyi wa Buruseli ahantu hose amashitingi pari mu Faransa amashitingi nabonaga shitingi nkavuga ni nabo batangiye kubona rereti twaciyemo natwe cyari ikibazo gikomeye cyane
donc wabonaga ko abantu bose bibikanze bibaza ibyo ari byo ariko havuzwe ibintu byinshi ntabwo ndibuze kubijyamo ntabwo ari ngombwa ariko mu rwego rwa politike cyangwa se gestion y'icyo kibazo uko twagiye tukibona nge nkunda gufatira cyane urugero ku gihugu cy'Ubutaliyani mu gihugu cy'Ubutaliyani haje kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Saruvino Materi hari ubushize twari twabivuzeho ariko baza kugira ndebera izina rye muri komantere z'ikiganiro cy'ubushize wari waduhaye izina rye niba ari Matteo Salvini yari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mu Butaliyani icyo gihe yazanye ubukana bukomeye ku kibazo cy'abimukira ndetse wabonaga yuko we muri approche yari afite cyane cyane yarimo ya nationalisme yari irimo ikura cyane mu bihugu by'Uburayi bitandukanye ibuka aba nationaliste mu bihugu nka za ziriya za Autrichia ari muri za Hongria bari aba Viktor Orban kibazo cy'impunzi bari abantu bafite politike zikakaye cyane ndetse batumvikana n'i Buruseli ndavuga ubwo mvuga i Buruseli ndavuga Union Européenne wabonaga yuko bari gufata des stratégies nationales zitandukanye na polisi cyangwa se na politike cyangwa se na discussion ziri i Buruseli ku rwego rwa Union Européenne abo ngabo bagashaka gukoresha imbaraga zabo cyane cyane kubona igisubizo giturutse ku rwego rw'igihugu donc des solutions nationales des stratégies nationales niko abo ngabo ba Matteo Salvini ba
yes niwe rwose ntabwo wibeshye niwe ni Matteo Salvini yes
ya bari ba Viktor Orban muri Hongria mini president wa Hongria donc bagiye bagerageza ubona yuko bari no gufunga imipaka ari ibihugu by'Iburayi nka za Slovenia za Hongri za ibihugu bitandukanye cyane cyane bijya kwegera muri iriya Europe de l'Est birimo bien sûr bakaba ari membre wa Union Européenne bagiye bafata ibyemezo bikakaye cyane noneho muri icyo gihe Matteo Salvini nibwo yatangiye kugirana ibiganiro bimwe na bimwe ariko aza no kugenda biza no kugenda byaguka ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi bareba uburyo mu muri Afrika hashyirwaho icyo bitaga cyangwa se icyo bita ATM. ATM ni ukuvuga ngo Emergency Transit Mechanism. Donc izo Emergency Transit Mechanisms bon par emergency transit mechanisms cyane cyane n'iriya yo muri Libya niyo izwi n'iriya yimuriwe mu Rwanda yashyizwe mu Rwanda
ubwo mucyongereza ni ATM. ATM hano bahita bumva ya mashini tubara amafaranga ariko mucyongereza ubwo ni ATM. Yeah.
Yes. Ni zaxa zaxa
boye.
Cyane cyane cyabari n'indi muzacu. Bo ATM yashyizwe mu Rwanda. Kuri bari abantu bavuye muri Libya. Ariko noneho ba Matteo Salvini bo bagiye baganira n'ibindi bihugu bakreya ibyo bita transit camps. Hakaba rero hari transit camps iri muri Niger. Muri Niger irahari. Muri Tunisia nao bashatse kuyifungura yo ariko bijya mu biganiro n'umuryango w'umwe bw'Iburayi icyo gihe ba Jean-Claude Duncan bari ukiri perezida wa komisiyo baza gutangaza ko bitakiri ngombwa cyangwa se babona ntago bumvikanye niba batarumvikanye cyangwa niba batarabonye ko ari ngombwa gufungura transit camp muri Tunisia. Simbizi gusa icyonzi cyo nuko iyo transit camp nago yafunguwe noneho babijyana muri Niger ariko urumva abari babitangiye cyane ni ba Matteo Salvini. Impamvu ni iyi ba Matteo Salvini bari muri R nationalist donc ni ba bantu le nationalist usanga bitirira ibibazo byabo cyangwa favors ibi bihugu by'Iburayi bifite usanga babishyira kuri ku kibazo cy'impunzi n'abimukira usanga babishyira ku mugongo wabo. Donc iyo niyo myumvire y'abantu benshi b'abanationaliste bani Burayi n'uzumva ba Marie Le Pen mu Bufaransa diskuru zabo ni ikibazo cy'impunzi. Hano uje ukumva re nationaliste hano bari hano mu Buholandi ikibazo ni impunzi. Na twavuze na ba Trump burya bavugaga ko les migrants nabo ibibazo iyo niyo myumvire y'abanationaliste nuko byatangiye noneho urumva approche ba Matteo Salvini batangiye byatumye hatangira n'ibiganiro byihariye noneho ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi niho haje kuvuka cya gitekerezo. Urabizi ko impunzi zari muri Libya n'abimukira bakorerwaga ibikorwa byicwa rubozo hakabamo icuruzwa ry'abantu human trafficking n'ibindi. Nibwo rero haje gutekerezwa uburyo abo bantu bakwimurirwa ahandi. U Rwanda byensiri rwahise rwihutira gutanga kandidatire ko rwiteguye kwakira abo bantu nibwo hahise haba hashingwa icyo twise emergency transit mechanism mu Rwanda bakira abantu bavuye muri Libya.
Ariko Maître Valentin utarajya ku Rwanda mbere yuko rwihutira guhita rwemera ATM ko bakwakira abantu ubundi n'u Rwanda rufite reputation ko ari igihugu gifite impunzi nyinshi hanze y'igihugu. Ndagira ngo uze no kumfasha wenda na Dr. Mutabazi binumvikane ko ishu y'impunzi atari impuhwe gusa ahubwo harimo inyungu kuruta gukemura ikibazo cy'impunzi. Nicyo kintu nagira ngo nkwibutse mbere yuko mwakomeza kuri icyo kibazo.
Justement harimo ibibazo byinshi nari ngishaka gusa nk'usobanura impamvu ni ukubera iki Kagame cyangwa se ariwe bahitamo. Donc nimwo gusa umuntu asa nk'utanga ishusho yaho ikibazo cyahereye kugira ngo bibashe kumvikana neza. urumva rero ba yitwa rubozo imiryango ibera muri Libya ku munzi nabimukira bari muri Libya imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu irabisakuza nibwo hatangiye gutekerezwa ibyo bintu African Union na European bajya mu biganiro noneho u Rwanda ruza kuvuga ko rwiteguye kwakira abo bantu ariko nk'uko bivuga nta kintu Kagame ashobora gukora biturutse muri logique cyangwa se mu myumvire ya humanitaire icyo kintu cya humanitaire o humanitarian iyo logique cyangwa se iyo philosophie ya la philosophie humanitaire ntago ariyo iba itumye Kagame n'abandi bose bakorana mu Rwanda bungukira muri ibyo bintu ntago aba ari cyo kibarangaje imbere ahubwo bo ni inyungu monetaire ni inyungu z'amafaranga nibyo baba bagamije urumva rero ubwo bashoboye gukurura amakuru baza kumenya ko harimo amafaranga noneho batireka ibi bintu tubyakire ariko nanibutse n'ibindi bintu twaganiriye ubushize mu kiganiro cyo mu cyumweru cyashize yuko harimo n'indi mibare strategique twaravuze ugenzuye abantu baza mu Rwanda Serge bavuye muri Libya abenshi ni abanyesomaliya n'abanyetiyopiya abasomaliya abanyetiyopiya n'abanyeritreya ni ukubera iki aba ari bo bantu Kagame ahita donc u Rwanda rwakira cyane kandi tuzi ko muri Libya harimo abenegihugu bo mu bihugu bitandukanye harimo abo muri za West Africa abanyanigeria abanyatogo abanyagana ibihugu bitandukanye cyane byo muri Africa the West ariko u Rwanda iyo rugiye muri Libya usanga bari selective bafata abantu bavuye muri za Eritrea muri za Ethiopia muri za Somalia ni ukubera iki donc jewe uko mbibona mbikorera muri ya shusho yo gushaka kuzanamo ikintu gisa nk'umwuka w'ubwoko cya etinisme kuko bariya abantu barongera bagakoreshwa niyo kuko iyo babonye za resettlement bakoherezwa mu bindi bihugu bavuye mu Rwanda abohezwa mu bindi bihugu bagenda baramaze kuba indoctrine donc endoctriné baramaze gushyirwamo indi mitekerereze n'indi myumvire aha rero niho ndi kuvuga ngo Kagame kwakira abantu muri iyo mekanisme ya ETM ntabwo ari urundi rukundo rw'umuhumanite ahubwo ni inyungu ekonomike ni inyungu strategike ni inyungu politike aba abikoreramo ibyo rero birabaye nk'uko nabivuze wa mwuka wa nationalisme cyangwa ze za extreme droite zigenda zizamuka mu bihugu bitandukanye bya Niburayi twarabibonye muri za Denmark niko bimeze abo bantu le nationaliste danois birirwa basakuza bafite n'imbaraga zikomeye cyane ko batagishaka bimukira ugiye mu Bwongereza bari aba Boris Johnson Boris ni Boris Johnson mu Bwongereza uri ya premier
minister niwe rwose niwe
urabona so de nationaliste kuko ni nabo batumye n'Ubwongereza busohoka muri Union Europeenne bivana muri Union Europeenne kuko bavugaga yuko ngo Ubwongereza bushobora kuba igihugu gikomeye cyane kitari muri Union Europeenne kandi bariya ba Boris Johnson nabo birazwi ko nuzaye imyumvire yabo doctrine yabo ni nationalisme donc naba nationaliste niba abantu ibi bintu bya nationalisme wenda bizagira ibindi biganiro biganirwaho kugira ngo turebe niba ari n'isano bigira cyangwa se ingaruka bigira ku mitegekere nk'ibihugu byacu byo muri Afurika cyane cyane n'u Rwanda rurimo ariko aho nashakaga kugera naho ngaho tubonye muri Denmark le nationaliste barazamutse mu Bwongereza le nationaliste ba le conservateur bakomeye cyane b'inagondwa
nkaba Johnson Boris Johnson barazamutse nibwo bahise batekereza uburyo ikibazo cy'impunzi cyakemurwa. Nibutse yuko ko ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Union Européenne ntabwo bemeranya na approche ya Denmark. Yabaye donc approche ya Denmark yabaye critique cyane cyane ko bavugaga yuko muri Union Européenne position yabo nuko bavugaga yuko mu uburyo Denmark ishaka gukemura ikibazo yumvikana yuko impunzi zigomba koherezwa mu kindi gihugu hagomba no kugira ibindi byitabwaho. Donc les aspects à droit de Rome n'ibindi ibyo ari ibintu bigomba kwitabwaho cyane. Byumvikana yuko Union Européenne ntago yigeze yemera démarche ya Denmark. Ariko twibutse yuko nubwo ibihugu biba byishyize hamwe muri Union Européenne ari amategeko byumvikanyeho biba bigenderaho ariko tujure igihugu kigoma kiri souverain. Donc chaque état membre de l'Union Européenne igoma iri souverain hari ibyemezo yifatira cyane cyane iyo bigaragara ko bitabangamiye inyungu z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubwo rero Denmark yafashe icyemezo cyo kumvikana n'icyo bise a third state. Donc kwimunzi ziri muri Denmark zizajya zoherezwa mu kindi gihugu noneho abasaba ubuhunzi bwo kujya muri Denmark bigasuzumirwa muri icyo gihugu impunzi zoherejwemo. Tuvuge abanya-Iraq, abanya-Syria, abanya Afghanistan ubu ngubu bari muri Denmark, ni ukuvuga ngo bazoherezwa mu Rwanda noneho demande zabo z'ubuhunzi zisuzumirwe mu Rwanda noneho n'abazemererwa. Nahoze nsoma igitangazamakuru kimwe, ni igitangazamakuru icyo bita Africa Confidential, nibo banditse kuri iyo banditse article mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize kuri icyo cyemezo cya Denmark, basobanura ubundi uko amategeko ateye. Ntabwo itegeko rya Denmark barisobanuye iryo bita Danlo ntabwo bigeze barisobanura en profondeur, ariko abanyamakuru bagaragaje yuko nabo bazemererwa ubuhunzi bazaba basabwe kubona ubuhunzi. Ubwo buhunzi buzabahesha permis de résidence zo gutura mu Rwanda, ntabwo bizabahesha permis de résidence zo kujya gutura muri Denmark. Noneho abatazishimira gutura mu Rwanda bazoroherezwa gusubira mu bihugu byabo. Ofete nuko amasezerano ateye. Ibyo mu Bwongereza ntabwo biramenyekana neza ngo twumve uko biteye, ariko nari mvuze uko ibinyamakuru byabyanditse, ariko ubwo hagati abantu twazasoma twazashaka iryo tegeko ryo muri Denmark tukarisesengura. Ariko ibyo ndi gusoma muri African Confidential nuko bavuga yuko abo bantu bazahabwa permis de résidence z'u Rwanda nta nubwo bazahabwa stati ngo bajye gutura muri Denmark. Ni ukuba mu Rwanda. Noneho abatazishimira kuba mu Rwanda bagafashwa gusubizwa mu bihugu byabo.
Ariko ntabuke mu ijambo no muri rya jambo rya Kagame nuko tutashyizeho full audio mu Cyongereza arabivuga ati hari ibihugu bimwe abantu bazajyamo bikaba ngombwa ko baturayo batagiye kuba resettlement mu bindi bihugu. Nahise mbyumva mbitekereza ko wenda yanavuga ko na bari bari mu Rwanda bahaguma mu Rwanda bakaba abaturage baba ariko bakaba bafite komana na pere bafite ikarita y'ubuhunzi bemera kuba mu Rwanda, ariko u Rwanda rwakomeza kubenefisiya kubona inkunga cyangwa amafaranga kuri abo bantu batagiye kujya mu bihugu by'i Burayi. Ni ukuvuga ko ibi tubona abantu bajya i Burayi babatwara bishobora kuzahinduka bikajya bajya mu Rwanda, ariko ibihugu byabo bikaba bihora byishyura Kagame bagumye muri Afurika kandi bakoma mu Rwanda.
Wewe urumva ibyo ni ibintu byumvikana, kandi urumva n'abanyamakuru babashije kubigaragaza aha ngaha. Ubwo reka tuzarebe n'ibyo mu Bwongereza uko biteye, ayo masezerano y'Abongereza n'u Rwanda nayo uko ateye. Nibutse yuko kugeza ubu ibihugu bimaze kwemera kwakira abantu ni bibiri, n'u Rwanda na Niger. ariko muri Nigeri bikaba bitandukanye. Muri Nigeri bo ni transit camp. Uriko donc bahafunguye camp muri Nigeri. Bo nago Nigeri ivuga ko izakira abantu ngo bayituremo. Ahubwo nuko hanyura barasuzumirwa kuko tuvuge nk'abantu niba hari abantu basaba ubuhungiro mu Fransa agence ishinzwe impunzi mu Fransa iramanuka ikajya Niamey noneho bakumva abo bantu abo bemereye ubuhungiro ubu Fransa bukazabakira bukabajyanayo Belgique ikabikora gutyo n'ibindi bihugu donc ho muri Niger nta gutura contrairement mu Rwanda abo bantu bazaguma mu Rwanda bahature donc ayo niyo masezerano ubwo dutegereje no kuzareba ayo niyo masezerano
mu Rwanda c'est très intéressant iki kintu kiri kiri interesting cyane kuko muri iriya nyandiko ya Africa the Confidential iyi article ivuga ngo Kagame offers Europe a way out on migration iyo usomye inkuru hari abantu bagera kuri paragraph ya gatatu aho baba specific bakavuga ngo Paul Kagame to host a site in Rwanda esi volume 59 numero 22 do not call them a transit camp urabyumva babishyira muri mudukubo n'ikintu gikomeye urabivuga bitabibona kandi nabibonye do not call them a transit camp nuvuga ko bitandukanye muri Nigeri abangaba ibyabo ni amayobera mfite nuvuga ngo bizarangira hariya mu Rwanda au contraire muri Nigeri ho ni transit camp ariko hano baravuga ngo kuri iyi nimero volume 59 nimero 22 mu Rwanda kuri ATM ntabwo ari transit camp
ya bariya abazoherezwa mu Rwanda bo nukuhatura nukuhaba donc n'u Rwanda ruzabaho ubuhungiro mu yandi magambo ofese ibi bihugu izi za Denmark n'Ubwongereza birimo birashaka kwikiza impunzi ntago bagishaka impunzi nta bantu bashaka bajya gusaba ubuhunzi muri biriya bihugu uvuga ngo u Rwanda rwo ruzajya rwohererezwa abo bantu nirwo ruzajya rubaha ubuhungiro nukuba mu Rwanda nuko bimeze ariko nkuko twabivugaga ibyo byemezo ku rwego rwa Union Européenne byagiye biba critique kuko nk'iki gitangazamakuru cya African Confidential baravuga bati reka mbivuge mu cyongereza uko babisoma babyanye umunyamakuru abivuga aravuga ngo this creates potential conflict with Brussels policies on human rights and the political freedoms, given that lives of Rwandan dissidents and oppositionists in EU member states have been threatened by suspected state security operatives sent by Kigali. How can the EU and UN criticize Kigali Record when it strongly endorses programs to send migrants in North Africa to Rwanda? Serije urabona ibi birahura na bya bindi twavuze mu kiganiro cy'ubushize uribuka ko mu kiganiro cy'ubushize twarimo twibaza tuti niba ibi bihugu twari dusanzwe tuzi ko ari byo bishyigikira ibirebana n'ubwisanzure bw'abantu n'uburenganzira bwa niba bitangiye kugirana amasezerano ameze gutya na Kigali bazahindukira bate bajye bakritika Kigali nihohotera cyangwa se nihungabanya uburenganzira bw'abantu urabona nahangaha barabyibajije donc ku rwego rwa UN babibaza Prito rwa EU na UN babaza bati ndo babazaga EU ni umunyamakuru ahangaye ni
European Union yeah
yes aravuga ngo how can the EU and UN criticize Kigali Recall when it strongly endorses program to send migrants in North Africa to Rwanda. Aha ubushize niho twavuze ngo n'abantu bakora politique, abakora politique b'abanyarwanda bose batekereze kuri iki kintu. Kuko twaje dusanzwe tumenyereye ko ibi bihugu byateye imbere reka tubyite gutyo rya bindi iterambere rya politike n'ubukungu ariko no mu guha gaciro ikiremwa muntu ni nabyo byajyaga bishyigikira za eforo mu bihugu bikiri kure mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu none niba bagezaho binjira muri za violation nkizi noneho bakagirana na za partnership n'ibihugu biziyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu ese bazaba bakibasha kubaha amasomo naho ngaho ikibazo kiri
yeah.
ariko noneho hano umunyamakuru yakomeje avuga yuko ibi byo za Denmark ziri gukora byagiye bibana critique ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngo kuko binyuranyije na politike za Union Europeenne zirebana n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubwisanzure ngo cyane cyane ko bizwi ko abanyarwanda bamwe mu banyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi bahanganye na leta ya Kigali bagiye bashyirwaho iterabwoba nizo n'inzego za leta ya Kigali zikorera muri ibyo bihugu by'Iburayi bahungiyemo ngaho w'ikibazo rero kiri ibi ngibi ni iby'umunyamakuru iki kinyamakuru African Confidential yagaragaje niho rero duhera tugaragaza yuko ibihugu bimwe by'Iburayi doctrine na philosophy ya human right donc icyo twita universal philosophy on human right donc la philosophie universelle des droits de l'homme ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi birimo biragenda biyisiga inyuma ahubwo bikarengera inyungu zabo zaba iza securite cyangwa se iz'ubukungu n'ukuvuga leta ya Denmark izubahiriza rwose uburenganzira bw'abanyadenmark ariko nibigera ku burenganzira bw'abatuye isi izafunga amaso kubera inyungu zayo niho rero isi iri kwerekeza donc ari nabo abantu bagomba guhaguruka bakongera kubwira n'ibi bihugu ko birimo imikorere yabyo niba Denmark ibasha gufata ibyemezo nk'ibi niba leta y'Ubwongereza ishobora gufata ibyemezo nk'ibi nuko igiye mu murongo wo gushyigikira ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda
yeah.
none se ubu ngubu ko twabonye ejo bundi muri parloma y'Abongereza hari abadepite basabye yuko bariya abantu bagize uruhare mu ishimurwa rya Rusesabagina bafatirwa ibihano noneho bizaba bigishobotse gute niba Ubwongereza bwagiye mu mishyikirano na Kigali izababwira ikino ati ibyo bihano nimubanze mu bihagarike edayeri na ambasaderi wacu Johnson Businge mu mwemere Ubwongereza niba bushaka kurengera koko ko Kigali yakiri impunzi icyo gihe buzaceceka burucero donc baruce barumire ntago ibyo kuvuga ngo Rusesabagina yarashimuswe yaragize gute donc aha niho turi kugana ari naho mbwira abantu bari muri politique ni guys wake up ikibuga kiri muri diplomatie donc umupira uri muri diplomatie internationale niho uri gukinirwa niho ikibuga kiri gukinira n'abakora politique niho bagomba kujya gukinira naho ibindi kwirwa tuvuga ibibazo byo mu Rwanda n'iki tuzabivuga iminsi ishire n'indize ariko hagomba kuba shift abantu bakabona yuko politique irimo irakinirwa ku kibuga cya diplomasi international n'abakteri politike b'abanyarwanda bagomba kwisitua muri iyo logique ya diplomasi international
urakoze cyane Maître Valentin ubivuye muzi rwose nta kibazo mfite ni ibintu binumvikana kuko iyi nyariko nayisomye mbona iriya konfuri iri hagati ya Brussels ndetse n'uburyo bagaragaza impungenge bafite kuri ibi byemezo na karakantu wongeye kunyibutsa uti Kagame rivugiye ati igihe kizagera ngo na Dr. Mutabazi yabivuze ko hari igihe kizagera abanyamahanga bakaba benshi mu Rwanda urabona ko birimo biri manifesta tubibona muri izi dire wanagaruka rero kuri iki kiganiro nyine Kagame bafata nk'aho ari we ufite ikibazo cy'impunzi muri Afurika bakamushyira hariya kuri la platforme n'ibintu biteye impungenge cyane
no Kagame ni umucuruzi donc we afite mindset ntabwo afite mindset of a state man no afite mindset ya businessman.
Ya
kandi burya businessman donc business
person arebe inyungu
ni inyungu ikintu cya humanism na ibyo nacyo biba bibabwiye niyo mpamvu ya sacrifice ya ibyo ari byo byose nta nubwo atekereza ko ari president w'igihugu ngo arebe ese ibi bifite ingaruka ki ku gihugu cy'u Rwanda ku banyarwanda kwakira aba bantu serije ibi ngibi biba ubushize twabivuzeho ntabwo ari ngombwa ngo tubigaruke babakeneye icyo kiganiro bazajye kucyumva ariko iyi ni indikateri yuko nta nzego z'ubutegetsi u Rwanda rufite ofe pariroma y'u Rwanda irihe kuko nka Denmark iyi ni deba yabaye muri Denmark donc kuri aya masezerano u Rwanda rwagiranye na Denmark habaye deba muri pariroma ya Denmark ese ni iki kibuza pariroma y'u Rwanda kuganira kuri iki kintu kuki aya masezerano ataganirwa kandi biri muri constitution mwene ikorwa ry'aya masezerano ni ibintu byanditse muri constitution pariroma igomba kubigiramo uruhare rukomeye ariko ntabwo tubona inzego ntabwo uzumva guverinoma y'u Rwanda no muri bya mu nama z'abaminisitiri ibintu nk'ibi ngibi byizwe ibi ni ibintu bifatwa n'agatsinda gato niba ari intelligence niba ari ka gatsinda kayoboye FPR kuko na FPR yose ntabwo ibibizi na agatsinda k'abantu batoya gafata ibyemezo nk'ibi kandi bizagira ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda ese u Rwanda ni igihugu tuzi ko gifite ubucucike bw'abaturage buriya u Rwanda muri Afrika wari uzi ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere gituwe muri Afrika u Rwanda ni cyo gihugu cya mbere gituwe muri Afrika muyihe sansi ntabwo ari uko ari cyo gihugu munuza mu mibare gifite abaturage benshi ahubwo bareba ubucucike kuri metero kare u Rwanda ni cyo gihugu kiri babyita ngo iki donc gifite population ubucucike bw'abantu benshi muri Afurika noneho imagine u Rwanda rutangiye kugira dur n'ibindi bihugu ngo nimutuzanire impunzi Kagame warirebera amafaranga ayo mafaranga nta nubwo tuzi ko ajya muri kese y'u Rwanda ntabwo tuzi aho ajya ntawo tuzi ko abika nimubatuzanye warirebera amafaranga azakuramo ibibazo bizavukamo ese kubiba sosiyale politike ibiki integrasiyo y'abo bantu inzego zose z'igihugu nta guverinoma y'u Rwanda ntuzumva inama ya minisitiri yigeze yiga kuri ibi bintu tuzigera ubyumva muri pariroma donc u Rwanda ni igihugu gifite inzego zanditse mu mpapuro ariko ni inzego zidakora zitaba
uyu mugoroba nari nifuje ko twarebera hamwe turebe iki kibazo nakwita nka business y'impunzi ubutegetsi bwa Kigali bumaze kugaragaza rwose ko bufite ubukana n'imbaraga nyinshi zo kwinjiramo ariko cyane cyane tubirebe tugerageza kureba bisobanuye iki ku birebana n'impinduka zikenewe mu rwego rwa demokarasi mu rwego rw'uburenganzira cyangwa se rwo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu donc iyo business ya leta reka nyite gutyo y'impunzi bisobanuye iki ese birasura iki birerekana iki ku guharanira no kurengera demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda numvaga icyo ari ikintu twagerageza kurebera hamwe muri iki kiganiro kugira ngo dufatanye gutekereza kandi wenda buriya ntago ndi mukuru nta nubwo ndi nararibonye bihambaye ariko ibi tuba tuganira wenda byaba n'uburyo bwo guhwitura abanyepolitike batandukanye cyane cyane baherereye muri opposition bakareba ese ni iki gikwiriye gukorwa kugira ngo FPR iri kwitwaza ubucuruzi bw'impunzi nk'uburyo bwo kwikingira no gukomeza imibanire yayo n'ibihugu by'amahanga donc abanyepolitike batekereze ku cyo bakora kugira ngo ibi bintu bitabangamira cyangwa se bidasubiza inyuma impinduka zikenewe.
Urakoze cyane Maître Valentin, ni ingingo nini cyane kandi ni ingingo abantu bakwiye kureba n'ubushishozi kugira ngo barebe iyo politiki yo gucuruza impunzi nk'uko twamye tubivuga. Ku ikubitiro urabyibuka, uraza kubijyamo wenda bitubwire utwibutse utunabiganireho. Uribuka ikibazo cy'impunzi z'abaturage bavuga muri Israeli? Uribuka ku ikubitiro ukuntu byashakuje Leta y'u Rwanda ihakana yuko batazabishyura, ariko twasaba ibinyamakuru biva muri Israeli bikagaragaza ko buri mpunzi bayitanga akayabo k'amadolari ibihumbi n'ibihumbi. Uribuka izi ngizi zo muri Libya, uribuka izi turimo kubona ngo zizava za Denmark n'ibi twabonye mu Bwongereza. Urabona ariko rero wenda Leta y'u Rwanda igiye kuba habe y'impunzi buriya mu bihugu bya West Africa, sinzi niba warigeze watemberera, ariko nkanjye nabaye Cotonou muri Benin, hari habe y'impunzi buriya centre nini cyane y'impunzi zicayo zerekeza hano muri Leta zimwe za Amerika. Bigaragara yuko ibihugu bifite ukuntu bikorana bikubaka izo habe z'impunzi, aho wari z'impunzi zose zijya kuba kugira ngo zizace muri sisiteme ya imigrasiyo yabo, bazakore za examen medico barebe abarwayi n'abatarwayi, noneho bakagenda bacagura abemere kujya muri Amerika cyangwa Canada. Muri Bene muri yari centre nini cyane, nyekera ko n'u Rwanda ubirebeye mu ishusho ngari ishobora kuba yaramaze kuba habe y'impunzi zerekeza muri Europe. Twe twaba tutarabitomora ngo tubimenye, ariko nk'uko wabitekereje nanjye mbibona, nta gushidikanya ko u Rwanda rwaba rwaramaze kuba nka habe y'impunzi ku bigo byo muri Communauté Européenne ku by'umwihariko. Ijambo ni ryanjye, twinjira muri kino kiganiro utubwira wo kubibona kugira ngo tubiganire mu buryo burambuye.
Nk'uko twari tubivuze nawe kandi wari ubisubiyemo, ingero dufite izo tuzi kugeza ubu izimaze kumenyekana kugeza ubu nuko u Rwanda rwagiranye amasezerano n'igihugu cya Israeli yo kwakira impunzi Israeli yirukanaga. Israel twibutse yuko ayo masezerano yakozwe cyane cyane igihe Netanyahu Benjamin yari premier ministre, kandi twibuke yuko uriya Benjamin Netanyahu bien sûr aturuka muri extreme droite, donc ishyaka rye ni ribarizwa muri babandi bita extreme droite dukunze gufata nk'amashyaka y'intagondwa. Usanga batumva ikibazo cy'abimukira n'impunzi. Ntago abantu bajyaga no muri Israeli buriya bose babaga ari n'impunzi, cyane cyane burya ko binagoye no kujya kwa ni igihugu kigoyemo gushakamo ubuhungiro, ariko habaga ariyo abimukira batandukanye, abavuye za Sudani, abavuye za Eritrea, za Ethiopia, cyane cyane urebye nibo baba bafataga inzira y'ubutayu binjira muri Israeli. Noneho kiriya gihugu rero kuko abo bantu kitabashakaga kiza kugirana amasezerano rwihishwa n'u Rwanda ngo boherezwe nyine mu Rwanda nk'uko twabibonye. Israeli nayo hari ibyo yemeye bigaragara, ibyo tuzi by'amafaranga ntabwo tubizi n'ibyamenyekanye, uretse ko imiryango irengera ikiremwa muntu muri Israeli hari ibyo yagiye igaragaza. Tuzi yuko nabaye n'urubanza rwageze muri Cour Supreme ya Israeli, icyemezo cyo kwirukana abimukira ngira ngo cyaje guhagarikwa n'urukiko rw'ikirenga rwa Israeli, ariko abari bashoboye kwirukanwa icyo gihe bagiye bahabwa amafaranga azabatunga. Bikavugwa ko ndibuka ko hari raporo imwe y'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Israeli yigeze gusohoka bavuga yuko bamwe bageraga mu Rwanda dare n'ayo mafaranga bakayabacuza babaga babahaye. Si Israeli gusa, twaje kubona u Rwanda rugirana amasezerano na n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ufatanyije na HCR mu rwego rwo kwakira ziriya mpunzi n'abimukira bari mu gihugu cya Libya. Ariko nanone Serge, buri umuntu yanatekereza neza, ahanini uzi yuko mu bantu bakirwa bava muri Libya
abenshi hanini uziko ari abantu baturuka muri Eritrea na Ethiopia. Umuntu rero akaba yakwibaza kubera icyo u Rwanda ruvangura rutanakira abantu bose. Kuko hariya muri Libya hari abimukira bavuye muri West Africa, biriya bihugu bya West Africa, za Senegal, za Mali, za Benin, za Nigeria, za Gambia, n'ibindi bihugu bitandukanye, za Togo, bose bakaba bari ari donc wa manationalite atandukanye ari hariya muri Libya. Ariko umuntu akibaza impamvu kuki tubona u Rwanda rwakira hanini abantu bo muri Ethiopia no muri Eritrea. Icyo gishobora kuba ari n'ikindi kibazo abantu bashobora kwibaza, kubera iki uko gucagura. Ariko icyo dushaka kuvuga ni uko u Rwanda rwagiranye amasezerano na n'umuryango umwe bwa Afurika, Brazil. Turabizi uburyo uriya nibagiwe izina rye, uriya perezida wa komisiyo ya Union Africaine, n'uriya munyecade yitwa nibagiwe izina rye,
Moussa Faki,
tuzi ko ni umuntu Kigali yinjiriye cyane bihagije, ikoresha ibyo yishakiye. Uribuka hari n'ijambo igihe aheruka kuza, ni igihe habaga umunsi mukuru wo kwishimira itorwa rya Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa Francophonie. Ijambo Moussa Faki yavugiye i Kigali avuga ko aba ari nko kwa sebukwe, nubwo mu Rwanda afata nko kwa sebukwe, ntawe uzi niba baramuhaye umugore wasanga amufite. Ariko iryo ni ijambo yavugiye muri seremoni yo kwishimira itorwa rya Mushikiwabo. Bikaba rero bidatangaje ko twabona Union Africaine binjira muri ibyo bintu, kwakira bimukira babakura muri Libya ngo babazane muri za centre de transit zubatswe mu Rwanda. Twavuga ejo bundi abatalibani bafashe ubutegetsi muri Afghanistan. Abatalibani bafashe ubutegetsi muri Afghanistan, u Rwanda byinshi n'Uganda biri mu bihugu byihugiye kwakira Abanyafghanistan. Donc biriya bihugu by'Uburayi abo bitashoboye gutwara babohereje mu Rwanda no muri Uganda. Byabaye ntuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zaba za Union Européenne. Donc abo batashoboye gutwara bagiye babakodeshereza indege bakabohereza mu Rwanda. Twavuga igihugu cya Denmark, bagiranye amasezerano na Leta y'u Rwanda. Turabizi ko hari abantu muri paroma ya Denmark bacalenginze ibyo bintu, ministre ushinzwe urebwa n'ibyo bibazo muri Denmark agasa nk'ubihakana, avuga ko bidahari. Ariko icyaje kumenyekana ni uko ayo masezerano arahari. Ejo bundi ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza nacyo cyagaragaje ko ayo masezerano hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda nayo ahari, ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazajya boherezwa mu Rwanda, noneho amadosiye yabo agasuzumirwa mu Rwanda, abemewe bakoherezwa muri biriya bihugu. Ese abatemerewe bazajya he? Bazaguma mu Rwanda? Ibyo ni ibibazo byinshi abantu bashobora kwibaza kuri iki kibazo. Nari nshatse kuvuga ingero, izo nizo tuzi, hashobora kuba hari izindi zitaramenyekana. Ariko noneho impamvu ibi bintu ari ikibazo gikomeye ni iki? Impamvu ibi bintu ari ikibazo gikomeye ndabishingira ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nirebana na diplomasi y'u Rwanda ishobora muri iki kibazo, donko iri kuganisha muri uyu murongo, ishobora guhinduka ikibazo gikomeye cyane ku barwanira impinduka mu Rwanda. Ese ibi bihugu biri kugirana amasezerano rwihishwa n'u Rwanda yo kwakira impunzi, ibyo bihugu byaba bizarengaho bigashyigikira eforo cyangwa se bigashyigikira umuyaga w'impinduka mu Rwanda ukenewe dukomeza kubona za raporo zisohoka hari za Departement d'État muri Amerika tubona za Union Européenne zagiye zigaragaza sirtu cyane cyane paroma europeye nko kubigendana n'urubanza rwa Rusesabagina no n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri rusange baragaragaza ibibazo ejo bundi twahoze tubivuga ibyabereye Geneve twarabisobanuye aho ibi bihugu western countries byagiye bifata position bivuga ngo u Rwanda ni muhindura ibi nibi ariko se iyo bigeze muri diplomasi ibyo bihugu byaba byiteguye gushyigikira koko impinduka cyangwa se gushyigikira amajwi asaba ko mu Rwanda haba impinduka za demokrasi no kwimakaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu miyoborere y'igihugu ibyo bihugu byaba byiteguye kubikora iyo icyo ni ikibazo cya mbere noneho ikibazo cya kabiri kikaza kurebana noneho ni iyihe impact kwakira impunzi mu buryo bumeze gutya byaba bifite imbere mu gihugu ndumva ari izo ngingo ebyiri cyane cyane turi buze kwibandaho mbere yuko rero nzivugaho mbere yuko mvuga kuri izo ngingo nagira ngo mbanze muri rusange ngire nk'ibintu bibiri sobanura kubirebana na diplomasi ni donc ibirebana n'imibanire hagati y'ibihugu gerageza kureba kugira ngo tubashe kumva neza uyu murongo u Rwanda rugenderaho donc ibijyanye na filozofi diplomasi ishingiraho cyangwa se ikoreraho ndabyita diplomasi cyangwa se nkoreshe doctrine cyangwa se mvuge approche zikoreshwa muri diplomasi ntago ndi buze kujya mu bintu teorike ndabinyuramo nihuta vuba vuba aho rero kuri iyo ngingo numvaga byaba byiza kubanza kumvikanisha ko mu birebana n'imibanire y'ibihugu mu birebana n'imibanire y'ibihugu international relations cyangwa se relations international hariho amafilosofi ibihugu bigenderaho cyangwa se za doctrine ibihugu bigenderaho muri izo doctrine ndafatamo ebyiri gusa izindi ntago nziza ari ngombwa ko nziza reka mfate doctrine ebyiri gusa doctrine ya mbere ni doctrine ya iyo bita realism cyangwa se realism mu gifaransa akaza na doctrine ya idealism cyangwa se idealism cyangwa se abandi bita liberalism ibintu nk'ibyo liberalism impamvu nzanye ibi bintu n'ibihe nuko buriya iyo tubona uburyo ibihugu bibana hari mwene ayo mafilosofi ubona bigenda bishingira reka dufate nka filosofi ya liberalism cyangwa se liberalism abandi bita idealism n'ibindi iyo filosofi cyangwa se iyo doctrine cyangwa se iyo approach ya liberalism usanga ari approach ishingira kuri les valeurs kavuga ngo ibihugu byiyemeje kugirana imibano bishingiye kuri valeur izi n'izi byumvikanye valeur mu kinyarwanda sinzi niba nabyita sembyita imigenzo myiza cyangwa se imyumvire myiza iboneye ihuriweho imitekerereze imwe reka mba ari byo nita le valeur no ibihugu bikubakira kuri icyo ngicyo kavuga tuzabana dushingiye ko hari ibintu bimwe cyangwa se ibintu ibi nibi twemera kimwe ibintu tubona kimwe bagashyiraho uwo murongo ushingiye kuri les valeurs iyo ni liberalism noneho icyo gihe ibihugu bishingiye kuri liberalism noneho izo valeurs byemera kenshi na kenshi usanga banashyiraho institutions zikomeye zizarengera izo valere. Ndatanga urugero rworoshye. Tuzi mu mateka intambara zabaye hagati y'abanyaburayi. Ibihugu by'Iburayi intambara zabaye hagati yazo imyaka n'imyaka bagahora mu ntambara kugeza igihe haje igihe abantu batangira gutekereza uko amahoro ashobora kubakwa, uko ibihugu bishobora gutuza, kugenda kugera mu ntambara ya kabiri y'isi yose, iyo ntambara ikaza kurangira. Noneho ibihugu bikatangira bikavuga ko duce mu bintu bikomeye kugira ngo twirinde intambara, byagenda gute, sibyo? Uyu munsi niho tubona imiryango nk'izi za Union Européenne ihuje, ni urugero ndi gutanga, nk'izi za Union Européenne ihuje ibihugu bigeze kuri 20 byo ku mugabane w'i Burayi, byishyize hamwe byemera ubufatanye, byemera kugendera ku miyoborere imwe, byemera kugendera kuri principe zimwe, donc ku myumvire imwe, imitekerereze imwe, imikorere imwe. Ibyo bikaba uburyo bwo kurinda amakimbirane mu gihe kizaza. Naho ngaho ubona muri urwo rwego rwa liberalisme nk'aba banyaburayi mu rwego nka construction, donc imyubakire, urugero ya Union Européenne usanga kenshi ishingiye ku mateori nk'ayo ngayo, cyangwa se ku madoctrine nk'ayo ngayo, nk'izo bita liberal peace. Mu rugero liberal peace, liberal peace ni teori ivuga ngo iki? Ni teori ivuga ngo igihugu demokratike ntago gishobora gushoza intambara ku kindi gihugu demokratike. Uri muranyumva neza uko ndi kubisobanura? Donc a democratic country can never wage a war against another democratic war. Donc bubakira kuri iyo myumvire ya donc iyo doctrine ya liberal peace, yavuga twiyemeje gushyira hamwe noneho n'iby'ubukungu n'iby'ubucuruzi ibintu byose dukorere hamwe, tugire valeri zimwe, tugire imyumvire imwe. Ni nk'ahangaha turi kubona ibintu biri kubera hano mu majyaruguru y'Uburayi, niba ari amajyaruguru, niba ari partie za Ukraine, aho Union Européenne ushyizemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gushaka guhuza imbaraga contre Uburusiya. Uburusiya bita nka donc bo mu myumvire muri yandorerwamo yabo bafata Uburusiya nka Etat voyou, Etat itagira les valeurs, itagira les principes igenderaho, ikoresha igitugu. Donc bakavuga bati rero niba umwe muri twebwe abangamiwe turagenda twese tugendere hamwe, ni nkaho ari twebwe twese tuba dutewe, ntihagire ubangamiwe. Ibyo ni ibintu bikora mu mibanire y'ibihugu, ntabwo ndi bubitindeho. Iyo ni muri filozofi cyangwa se muri doctrine ya liberalism, babandi bashingira kuri valeur mu mibanire yabo. Noneho harazamo indi filozofi ya realisme. Realisme rero ni doctrine ivuga ngo ibihugu bizakoresha imbaraga zabyo, bizakoresha ubuhangange bwabyo, buzakoresha aho bufite ubushobozi burenze ubundi ubw'ibindi bihugu, noneho butsimbakaze ubushake bwabyo mu mibanire y'ibihugu. Donc usanga nk'Ubushinwa, Ubushinwa bumaze kugira igitinyiro, burimo burakoresha imbaraga zabo ekonomike mu gukora ibyo bashatse. Uburusiya bazi ko bafite igisirikare gitinyitse, igisirikare giteye ubwoba, bakavuga bati no, tuzaba ariyo ntwaro dukoresha, abandi bita muri diplomasi ngo ni gun boot diplomasi, ni ugukoresha imbaraga zabo, ni ugukoresha aho ufite igitinyiro. Donc aho ni muri filozofi ya realisme. Realisme ni ukuvuga ngo ibintu bikorwa gutya, ni uku byagombye kumera, pas question de valeur, pas question de principe, ahubwo ni nko kuvuga ngo akamira kandi karakamira, akamira kandi akaruta kandi karakamira. En fait niyo doctrine ya realisme. Narishatse kumvikanisha rero izo doctrine ebyiri kugira ngo tubashe gukurura tuze tugere i Kigali. Ese Kigali yubatse imitekerereze cyangwa se umurongo wayo muri diplomasi gute kuko iki ni ikintu gikomeye cyane nibwira ko n'abari muri opposition politique bagomba gutekerezaho cyane kugira ngo bamenye uburyo bahangana n'iri ya regime be gusigara donc ibi ni ibintu bikomeye cyane Kigali ubutegetsi bwa FPR mu Rwanda bwubatse politike yabwo umurongo wa politike yabwo mpuzamahanga mu myumvire ye muri approche diplomatique ye donc naho ngaho saka kwerekeza naho ze nagiye mu ntekereza kuri iyi sije nagerageje gusoma ndeba mu nyandiko z'abahanga zitandukanye uko bagenda babisobanura noneho ngerageza wenda bazumva iki kiganiro n'abandi babahanga muri ibi ngibi mu by'imibanire y'ibihugu bashobora kuzadufasha abazabasha gukurikirana iki kiganiro kugira ngo tubashe kucyumva neza tubashe kumenya donc tubashe gusobanukirwa noneho n'abantu bisitiwe se urugamba rwa demokarasi turiho urugamba rwo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu turiho urugamba rwo gushaka impinduka mu gihugu cy'u Rwanda ese iyi mibanire y'u Rwanda n'ibihugu mpuzamahanga abantu bari muri izo ngamba baharanira izo mpinduka barabyitwa kugira ngo ndebe umurongo Kigali igendera iyo ukurikije ibyandikwa n'abahanga bakagenda bavuga uburyo diplomasi ikora uburyo diplomasi yubakwa donc abahanga mu bijyanye nyine n'ibyo bintu by'imibanire y'ibihugu bagenda bagaragaza uko diplomasi igenda yevuriwe donc hari uburyo twari dusanzwe tubona tumenyereye ibyo bita old diplomacy iyo old diplomacy cyangwa se la diplomacy ancienne usanga ari ya yindi ishingiye kuki ishingiye cyane ku bihugu ku mibanire kuri za ambasade kohererezanya ababihagarariye bakaganira za negotiation hagati y'ibihugu guverinoma n'izindi n'ibindi donc iyo ni old diplomacy noneho abahanga bakagaragaza yuko uko ibintu biri kugenda byevoriwa hari kuza ini nouvelle approche de la diplomatie muri iyo nouvelle approche de la diplomatie ikirimo nuko hatagaragara donc harimo abahanga barasobanura bakavuga yuko presence y'abadiplomate ntabwo igaragara cyane ushobora kubona ibihugu bihana ababihagarariye bikaba bifite byohereza abadiplomate babyo kubihagararira mu bindi bihugu ariko ugasanga uburyo diplomasi iri gukorwa ntabwo ishingiye muri ubwo buryo ahubwo hari ubundi buryo ishingiyeho naho ngaho rero muri iyo approche ya nouvelle méthode de la diplomatie abahanga bavuga ko iyo diplomasi ishingiye cyane kuri propaganda uri kumva donc tugerageze kumva ubutegetsi bw'iki niho turi buze kubibona la nouvelle approche de la diplomatie ishingiye kuri propagande no kuri publicité ari nabyo tubona ubutegetsi bw'ikigali bukora urabizi ko ubutegetsi bw'ikigali bushora amafaranga dufite ba ambassadeurs u Rwanda rufite ba ambassadeurs mu bihugu bitandukanye rugenda runongera umunsi ku wundi rwohereza abambasaderi ariko noneho ugasanga iriya mikorere n'uburyo sisiteme y'ubutegetsi bwa Kigali iteye ntago diplomasi yayo ishingiye cyane ku mikorere y'abo bambasaderi boherezwa hari ahubwo bubatse imikorere ya diplomasi yayindi twavuze ishingiye kuri propagande ni ukuvuga ko bahayaringa za FAM za public relations u Rwanda rubishoramo amafaranga menshi usanga bahayarinze public relations nizo zibigira uko politike mpuzamahanga iri kugenda bakababwira bati wenda hanaha hari inama runaka izahabera ese iyo nama kandi zitabirwa n'abayobozi bameze gutya izaba irimo abantu bari influential bameze gutya na gutya none na mu donc bakagira guverinoma y'u Rwanda uburyo ishobora guprofita occasion kugira ngo byanze bikunze izaboneke muri iyo nama niyo mpamvu muzabona Kagame bya bindi kenshi dukunda kuvuga ingendo ze urabizi ko mbere ya Covid yabaga mu Rwanda gakeya yahoraga muvinga cyane agenda ari mu manama
high table
yes exactly ari mu manama hirya no hino no seroma amanama ahuza za guverinoma n'ay'abacuruzi basanzwe n'iby'abakinnyi akaba yabyitabiriye nibyo muri Hollywood aho ngaho akaba yabigiyemo yewe ubabare wasanga nibyo abatetsi bakomeye byo mu gikoni nabyo yarabijyaga everywhere kugira ngo yi marketing donc iyo approach de la propagande ni nko kuvuga ni nko kugura isura donc la diplomatie de l'image de kambari konyite yo gushaka image iyo ngiyo niyo Kigali ikoreraho amafaranga umutungo w'igihugu rero ushirira muri iyo approach kwishyura izo public relations firms sibyo kwishyura media international media yirirwa ivuga Kigali kuko ushobora kubonuka ukabona nk'igitangazamakuru nka CNN gisohoye inkuru ikritika u Rwanda ariko ejo bundi ukazasanga umunyamakuru wa CNN ari mu rugwiro ari gutanga interview uri kumwe donc iyo noza iyo strategy ubutegetsi bw'ikigali bwarayimenye kuyikina ikindi abantu batajya babona Kigali donc Kagame yamaze kubona yuko diplomasi mpuzamahanga idashingiye ku banyepolitiki dukunze kubona dufata nk'ibyegeranyo ugafata nka Kagame yabaye perezida uyoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari Bill Clinton avaho ajyaho George Bush avaho ajyaho Obama avaho hajyaho Donald Trump avaho hajyaho Joe Biden abo bose noneho Kagame arabizi abangaba baraza bakagenda noneho we akinira behind ni bande baba pushing za business kubaka business centers nkuko buriya mu Bufaransa niba ya Kagame afitanye umubano na Macron twarabivuze ubushize ko atari umubano entre les états gouvernement contre indi guverinoma ahubwo ni uguca muri cya kigo cya donko ryashyirahamwe navuga nka ni nka chambre commerciale nibagiwe izina ryayo ukuntu mu niba bayita MEDEF mu Faransa bayita donko ishyirahamwe rya ba chef d'entreprise abacuruzi bakomeye bakabicamo bafite inyungu muri West Africa bafite inyungu muri Mozambique donko akanegosia na Macron ariko byanyuze muri za cadre za business uri kumva donc icyo nicyo nise la nouvelle approche de la diplomatie niyo Kigali igenderaho donc yubakira ahantu aho ngaho hafite imbaraga noneho rero baba strategiste baba stratege bayo za cabinet za public relations international public relations firm icyo bakora bo nukumwigira nukumubera ijisho ahangaha hari opportunity ahaba opportunity twakuri inkinga gutya malgré ko umutungo w'igihugu hashirira bishyura ayo mafunds ariko we nk'umuntu nk'umutegetsi abyungukiramo kuko ahorana ijambo nyahandi uzabona no muri iki gihe cya Covid Kagame naruhuka yayoboye inama mpuzamahanga imeze gutya yayoboye inama gutya nibi ziriya nama se nibande bazimuhesha nabo ngabo nabo bakonekite ribe nizo connection afite donc iki ni ikintu nibwira yuko abantu bari muri politique bari muri opposition politique bakagombye gutekereza bakareba ku Rwanda iyo ni approach donc twari tuvuze ko imwe muri approche Kigali igenderaho abahanga ba diplomasi mu bya diplomasi cyangwa se mu by'imibanire y'ibihugu bavuga niyo approche ikoreshwa muri nouvelle méthode de la diplomatie plutôt donc les nouvelles approches de faire la diplomatie donc ni c'est la propagande ni yo publicité Kagame aravugwa everywhere ahantu hose bitangazamakuru muri Afrika i Burayi urahura n'umuzungu mu Rwanda Kagame tu urabizi ibyo ngibyo twirirwa duhanganye nabyo ibyo barabikoresheje rero niba ushaka ntabwo ushobora gukora politike yo guhangana na buriya butegetsi utareba muri iyo serika nubwo bisaba amafaranga ariko hari n'ubundi buryo abantu bashobora gukoresha bakabinyuramo nibwira yuko wenda tuzakore nk'ikiganiro hano kugira ngo twigire kuri diaspora etiopienne uburyo yashoboye gutuma muri Etiopia haba impinduka kandi hari ubutegetsi bukomeye bariya ba Meretse nawe hari abantu bakomeye b'ibihangange donc ufite style de gouvernance imeze nk'iya Kagame kandi afite appui international itajegaje ariko finally TPLF yaraguye nandi ntambara ibaye iva ku butegetsi iragenda byagenze gute donc ibyo bintu byabaye muri Ethiopia nibwira ko ari ibintu abanyarwanda bakwiye kwiga abantu bari muri opposition politique bakwiye gutekerezaho uburyo par exemple la diaspora ethiopienne l'opposition politique ethiopienne yitwaye muri icyo kibazo ikabasha guhangana n'ubutegetsi butajegajegaga bwa TPLF muri Ethiopia.
Maître Valentin, ukiraho mbere yuko tukomeza ndagira ngo mubaze wenda kukuvuze ikintu usurinye ikintu gikomeye cyane utanze urugero kuri bagenzi bacu b'Abanyafurika baba Ethiopia ariko buriya hari distinction entre les Ethiopiens n'abanyarwanda impamvu ngira ngo dusurinye aho hantu nkeka ko ntabwo dufite diaspora ahubwo dufite pro RPF tukagira n'impunzi iki kintu nacyo tugomba kukidistinga kugira ngo abantu bumve komunite z'abanyarwanda aho ziri mu bihugu bitandukanye ntabwo navuga ko dufite diaspora ahubwo dufite abantu bahora ari pro y'ubutegetsi n'abantu bane twakwita impunzi ndagira ngo ahantu numva ukuntu watekereza kuko iyo uvuze diaspora byumvikana ko twese turi kumwe dushobora no guhura tukaganira dushobora kugira imitekerereze imwe cyangwa itandukanye ariko dufite n'ubusabane bwaduhuza iki kintu rero muri sosiyete y'abanyarwanda watanga urugero wenda mu Buholandi nanjye nakubwira muri Amerika niho nzi abadukurikiye wenda bazatubwira mu Bubiligi mu Bufaransa hari ikintu ubutegetsi bw'i Kigali bwashyizeho ko ababwibonamo bagomba guhora bameze nk'ijisho rya ribarebera bahangana n'impunzi cyangwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali bigorana no kuba twabyita diaspora nk'uko diaspora ifite forme na fonction zayo ikora twe nabibonye bibice bibiri rero ko hari abantu bari pro government pro systeme y'i Kigali abasigaye wenda bakaba bavuga bati twebwe turi impunzi nta burenganzira dufite bwo kujya mu Rwanda nta n'uburenganzira tugira bwo guhura n'aba bantu wenda ngo tube twana debatinga ubundi diaspora rikwiye kuba ina debatinga among themselves bareba ejo hazaza h'igihugu cyabo ariko ku Rwanda byo biranatandukanye cyane niyo observation yanjye wanganagira ngo numve uko watekereza.
Ya icyo uvuze ndacyemera niko kimeze ariko nanone twibuke ko tugarutse kuri urwo rugero nari mfashe rw'Abanyetiyopiya nago nanone tuzi yuko nabo bari bafite diaspora iri pro TPLF iri donc ku butegetsi kandi nakomeye bana ari n'abakire bafite n'amafaranga bakize bafite byose urabizi uburyo bafite community ikomeye aho muri etats ni hani Burayi.
Yes.
Bari abantu rezeritre urabona nuko nuza uriya Abiy Ahmed muri izi ntambara yagize ibihugu bimuba hafi ariko yari yarangiye kandi nuza diaspora yabo diaspora yabariya ba Eritrea vraiment yari active bafite abantu bo hirya no hino bafite amarezo akomeye haba hani Burayi haba muri aho muri Etats Unis haba muri Israel haba ariko icyo nitaga nuza diaspora etiopienne ni ya indi nyine ya opposition amahirwe bagize twebwe tudafite niki nuko bo iri ya diaspora reka nyite nuza donko wing the diaspora wing ya opposition bariko wenda kugira ngo byumvikane nuko bo barebaga igihugu barebaga Ethiopia ariko twebwe mu Rwanda mu banyarwanda ntago ariko tumeze nicyo kibazo dufite twebwe nabari na opposition irimo ibice opting donc twabonye approach FPR ikoresha donc va dovse iyo approach la nouvelle approche de la diplomatie de faire la diplomatie ariyo bise propaganda cyangwa publicité bagakoresha uburyo bwose izina ryabo rimenyeka noneho approach ya kabiri muri diplomacy hari icyo bita ngo open diplomacy mu cyongereza n'icyo bita secret diplomacy donc diplomacy banga na diplomacy fungu iyo rero urebye imikorere ya FPR bakoresha ubwo buryo bita secret diplomacy impamvu ni iyi nuko muri open diplomacy abahanga bavuga yuko open diplomacy ni ya diplomacy ishingiye ku nyungu z'umunyagihugu kandi abanyagihugu bakagira icyo bayivuga bakanayikontrola donc ibiri sense kugendera mu nyungu z'abanyagihugu urimo urumva iryo tandukaniro donc open democracy ishingiye ku baturage n'uburyo diplomacy ikora igenda ireba inyungu z'umuturage kandi abaturage bayigiraho ijambo bashobora no kugira icyo bayivuga naho secret diplomacy ni yayindi y'ibanga iravuga abaturage nibayikontrola ntibamenya n'ibivugwa n'abadiplomate bitwara nk'aho bari irresponsable ni ukuvuga ntacyo bitubwiye niba hari ibibazo niba ari umuturage uri bubibabarijemo on s'en fout donc FPR rero ikoresha ubwo buryo secret diplomacy ya yindi ntago biyumvamo ko ntawe bari accountable Kagame yigeze kubivuga ngo ubundi ngo ntago yari nige yari yakuye mu nshingano Monique Mukaruliza wari minisitiri ushinzwe East Africa icyo gihe yahaye abanyamakuru ijambo arabwira ngo ubundi jyewe ngo ntago nkunda gusobanura ibyo nkora ngo ariko ngo reka uyu munsi ngire icyo mvuga urikumva donc un président de la république wumva ko atari accountable ko ibyo akora ntawe agomba kubimenyesha niyo bigeze muri diplomasi rero nuko bigenda nuko tujya kubyina ingabo zagiye ese zagiye gute ko se nitabajijwe ko nta rwego rwabajijwe ese ibyo kuzana impunzi byaje gute ko nta rwego rwabajijwe ko ese zizakirwa nande ese ito bya bindi nta muntu ubazwayo iyo niyo secret diplomacy nibwo buryo FPR rero ikoresha rero uribuka ko nangira iki kiganiro navuze ngo usanga ibihugu bimwe byishyira hamwe bigakora demokarasi muri ya context ishingiye kuri liberal democracy donc cyangwa se liberalism ya indi ishingiye kuri les valeurs et les principes twatanze urugero nk'ibihugu nk'ibi za Union Européenne cyangwa se nk'ibihugu usanga byibumbiye muri za OTAN n'urugero nuko OTAN muri rwa rwego rwa Amerika n'ubuhangange bwayo kugira ngo ihangane n'Uburusiya bari kugenda binjizamo n'ibindi bihugu bidafite les valeurs démocratiques nka za Turukiya n'izindi ariko iyo ufashe nk'ibi bihugu imiryango za Union Européenne n'iki usanga ari ibihugu byubakiye kuri les valeurs ariko none iyo bisohotse muri Union Européenne ndavuga Union Européenne ibihugu bigize byubakiye kuri les valeurs sibyo ariko noneho iyo bibaye ibyo kugirana imibanire n'ibindi bihugu ntago biba bigikoresha ya doctrine ya liberalism ishingiye kuri les valeurs ahubwo bahita binjira muri realism ni ukuvuga ngo Union Européenne ikoresha power imbaraga zayo ikagira icyo bita demokarasi diplomatie de la persuasion ni ukuvuga ngo turabahatira kwemera ibi n'ibi mu mibanire yanyu turabahatira donc bajya bamuvinga from liberalism bakajya muri realism bivuze iki niba bagiranye imibanire n'igihugu nk'u Rwanda ntabwo bari buze ni European iri buze gushaka kubana n'u Rwanda ishingira kuri revalere iraza ishingira kuri interes zayo kabone nubwo izo interes zaba zinyuranyije na ya mahame ya demokarasi ya mahame agenga ubumuntu ya humanisme humanisme humanite donc ayo mahame usanga bayirengagiza ari nabyo turi kubona hari nuza mu Butaliyani ni Martine Martenze donc wari ministre w'intebe icyo gihe yari yavuye muri Parti Populaire ndibwira ariko afite tendance y'ubutagondwa extreme droite nibagiwe izina rye uribuka ko icyo gihe ari premier ministre ni nko muri za 2017 2018 mu Butaliyani byari bishyushye birukana impunzi bajya kuzitangira muri za Mediterane ibintu byazo bavuga ngo nta mpunzi zongera kwinjira mu Butaliyani nibagiwe izina ry'uriya mugabo icyo gihe yaragiye avugana n'ibihugu bya Afrika navuga batedaeri niho hahise hafungurwa centre de transit muri Niger y'impunzi bafungura bavuga ngo impunzi zizajya zitoragurwa muri Mediterane zizajya zijyanwa muri Niger noneho aba ariho hasuzumirwa iby'ibyangombwa by'abashaka kwinjira mu Burayi banyuze mu Butaliyani bisuzumirwe hari muri Niger donc pour dire ikibazo cy'impunzi kibaze kuba ikibazo diplomatique kikaba n'ikibazo sekurite
witwaga Paolo Gentiloni
no
ministre mu mwaka 2017
2018 yarinde yari umugabo ushyushye cyane
2018 twitwe ni Conte Giuseppe Conte
uwo ntabwo ari perezida premier ministre yari ministre w'intebe yari ministre wa wantuza w'umutekano
ministre w'umutekano okay
wa interior
okay
internal affairs
okay
yeah internal affairs na yari ministre w'intebe yari ministre wa internal affairs mu Butaliyani ariko yari yasakurishije uburayi muri iyo minsi cyane uwo mugabo donc yari ntuza ari umuntu wumvikana na bariya ba Marie Le Pen mu Bufaransa n'abandi kubera ko bari bafite tendance zimwe nuko rero urumva nari ndimo mvuga nti hano ku mugabane w'Uburayi ikibazo cy'impunzi kimaze kuba ikibazo diplomatique ariko kikaba n'ikibazo sécuritaire sibyo kikaba n'ikibazo sécuritaire none kuko ibiba hafi ibihugu byose hano Burayi urebye ntibigishaka kwakira impunzi ntabwo bagishaka niyo mpamvu rero tubona binjiye muri iyi muvoma yo donc yo kuvugana n'ibihugu cyane cyane ibyo muri Afrika ni mutwakirira impunzi muri noza buriya perezida wa Cote d'Ivoire wari ufungiye hano irahero la Gbagbo akijyaho buriya muri Cote d'Ivoire abanyaburayi bari barahagize muri yari dustbin y'Uburayi Cote d'Ivoire imyanda yose na ya indi toxique yica y'ubumara yose baragendaga bakajugunya muri Cote d'Ivoire uriya Laurent Gbagbo agiye ku butegetsi ibyo bintu yahise abihagarika amato yose yavaga iburayi yikoreye imyanda yose ava akajya kumena muri Cote d'Ivoire imyanda toxique imwe y'ubumara yica mibi cyane bakajya kuyimena muri Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo abaye perezida ibyo bintu arabihagarika buriya ni ibindimo kuvuga bya diplomasi uburyo diplomasi ikorwa kubera iki ntuza l'Europe occidentale n'abanyamerika n'iki barwanije Laurent Gbagbo harimo ibyo bibazo imyanda kuko Cote d'Ivoire bari barayihinduye pubele y'Uburayi niho bamenaga imyanda ikindi Laurent Gbagbo yari yamaze kuvuga ko ari bukure amafaranga yose Cote d'Ivoire ifite muri iriya banki ya BCD yawe iyo Cote d'Ivoire ikuramo amafaranga kuko Laurent Gbagbo yari umunasionaliste yari yatangiye no guhagarika biriya bintu bya privatisation ashaka kongera kunationaliza ibintu by'amasosiyete publique ya leta yose muri Côte d'Ivoire. Donc yakura amafaranga ye muri banka ya BCDAO France fatigari guhita ariko iyo rigwa ubu France bwari kuba butakaje burya ni murebe ngo ubu France bwaragurutse bujya kumukuraho bwirukana Laurent Gbagbo bakamufata bakanamugezanira ni inyungu za rero n'urugero natangaga mu mibanire y'ibi bihugu nubwo ushobora gusanga ko ni ibihugu twita ko byateye imbere muri demokarasi hagati yabyo izo valeri zirakurikizwa ariko noneho iyo bigeze mu mibanire n'ibihugu bindi cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere za valeri ntabwo zikurikizwa ntabwo izo valeri zikurikizwa abantu bakurikira bajya bavuga muri za 90 perezida Jean-François Mitterrand akoresha inama y'irapport agategeka abategetsi ba Afrika gufungura imiryango ya demokarasi bakemerera amashyaka menshi akazaho ubutegetsi busangiwe pluralisme politique n'ibindi ariko abanditsi bamwe bavuga ko byaturutse kuki nuko ushobora gusanga abaperezida bari bamaze imyaka myinshi nka ba Mobutu banyasa imbere ya Dema n'abandi bari bamaze kumara iyo myaka mu butegetsi bumva ko bamaze kuba egare ahega donc Mobutu yajyaga kuvugana na Mitterrand François Mitterrand bakavugana nk'umuntu ntago ya Mitterrand ashoboraga kuvuga mon cher fils Mobutu non ntago byari donc c'était égare à égare gusenya ibyo rero nakundi kwari byari kunyuramo babicisha muri demokarasi ariho abantu bagomba no kumenya yuko iyi demokarasi ibi bintu bya droit de l'homme muri logique y'abazungu ku bihugu byacu bajya banabikoresha nka element destabilisateur yo kudestabiliza amaregime uriya Kagame arabizi ibyo bintu arabyumva neza ubona impamvu afunga kuko arabizi ko abazungu bajya babikoresha noseroma ko atari uko bashaka kubizana kuko abanyagitugu batababangamiye barabarinda notamu ko bari kurinda Kagame n'urugero ariko umuprezida ubabangamiye za valeri za demokarasi na droit de l'homme barazizamo mukanya twavugaga ibyo muri Mali urabona ukuntu kubera ko Mali yakinguriye abarusiya batangiye kuvuga umukoresha amatora mu gihe kitarenze iki n'iki donko disikuru z'amatora ibintu bya demokarasi barimo barabivuga cyane kubera iki kubera ko intere zabo ziri menace ibyo rero abantu nka Kagame barabizi barabisobanukiwe uko bikora na rero nashakaga kuvuga mu mibanire y'ibihugu Serge ibi bihugu twita ko byateye imbere hagati yabyo izo valeri barazubahiriza ariko iyo bigeze mu mibanire n'ibindi bihugu ntabwo izo valeri zikora ibyo rero Kagame yarabimenye niyo mpamvu tubona akina ya approach ya secret democracy guca inyuma kumvikana n'aba bantu akagira secret agreement donc les accords secrets abanyarwanda batazi kabone nubwo byaba byemplika ubuzima bwabo nuko ngo tukabona impunzi zirakirwa byaturutse ese paroma yarabajijwe n'ibiki tukabona bajyanye amafaranga muri za Arsenal miliyoni 40 buri mwaka z'amapound kandi ntibibuze Banque Mondiale gukomeza gutanga amafaranga ifasha igihugu gikene mu gihe gishora miliyoni 40 z'amapound buri mwaka muri Arsenal muri za PSG uri kumva donc bagafunga amaso izo ni za secret agreement les accords secrets bishingiye kuri ya hidden diplomacy cyangwa se ya secret diplomacy ibi bintu nabizaniye kugira ngo dufashe tubitekerezeho n'abazadukurikira babitekerezeho n'abanyepolitike babitekerezeho kugira ngo babashe kureba uburyo bagomba kuorienta ntuza politike yabo cyane cyane mu birebana n'urwego rw'ububanyi n'amahanga rero ibi bintu by'impunzi ni business Kagame yakoze imukingira donc yamaze kubona fragilité y'ibihugu by'i Burayi na Amerika fragilité y'ibyo bihugu by'i Burayi na Amerika ni iyi nuko ikibazo cy'impunzi muri ibyo bihugu kimaze kuba ikibazo security cy'umutekano kikaba n'ikibazo cya sirivi ibyo Kagame yarabibonye none aravuga ati diplomasi yanjye ngiye kuyishingira hanga okay abadanwa ni mu mpizo mu munzi abongereza ni mu mpizo mu munzi na makuru buriya zazohereza byanze bikunze n'abadage bazazohereza n'abahorande jo bundi bazatangira kuzohereza uri kumva ibyo bihugu ari gukiza umutwaro nibyo bizarenga inyuma bikajya kumurwanya kandi arimo proteje inyungu zabyo donc iyi mikorere rero y'iyi diplomasi ya Kigali imeze nko kugurisha igihugu ariko hagamije kugwiza amaboko n'ubudahangarwa bwa Kagame ibingibi abantu bakora politiki bakwiye kubibona kuko bizatubera intambamyi n'imbogamizi ikomeye cyane mu gutwara umuyaga w'impinduka mu gihugu cy'u Rwanda kuko tuzajya tubangamirwa n'ibi bihugu bikomeye bigifite inyungu muri buriya butegetsi kuko buriya butegetsi burimo buraseriva inyungu zabo burimo burakora ibyo bushaka rero ni igihe ko abanyepolitike nabo batangira kuzamura ijwi ryabo bagakorana na za organizasiyo z'aba artiste mondialiste n'urugero les artistes mondialiste ni nabangaba bari contre izi politique za globalization n'ibica bari za mouvement citoyen abantu niba badashoboye kwinjira muri izo organize zifata ibyemezo ariko abantu bashobora no gukora diplomasi iciye muri le mouvement citoyen muri ibi bihugu urwo ni urugero abantu bakavuga bati tugiye gusantra imbaraga zacu muri le mouvement citoyen noneho haba ariho tunyura kugira ngo babashe badufashe kwereka ibihugu byabo urugero barikiza ikibazo cy'impunzi ariko bateza ikibazo cy'ubutegetsi bw'igitugu mu gihugu cyacu birakwiye ko abantu batekereza kuri izi approach zigakorwa abantu bagaguruka donc bagakora ini diplomacy active ini diplomasi active ntabwo abantu bashobora gutekereza ko wagenda uvugana n'umuntu umwe nahuye n'umuntu wanyakiriye ibyo ntibikora donc iyi igomba kuba militiforme donc diplomasi militiforme ahantu hose habona inuza hose abantu bakacuruza ingabo z'u Rwanda n'iki bifite ingaruka zihe ku bijyanye no gushaka impinduka zishingiye kuri demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ibyo nibyo nibanzeho cyane cyane bigasa ari nko ngewe reka byite ni nko gucalenginga des acteurs politiques de l'opposition ni challenge mbaha noneho ingingo ya kabiri ni ukureba ese imbere mu gihugu bifite izihe ngaruka Serge u Rwanda rurimo rurakira izi mpunzi ziva hirya no hino icya mbere ni imico itandukanye twibuke yuko aba bantu baza muri ibi bihugu by'i Burayi kugeza uyu munsi abenshi ni abava muri biriya bihugu by'Abarabu muri buriya burasirazuba bwo hagati harimo abantu batandukanye imico iby'amadini imyumvire itandukanye harimo abantu bafite imitekerereze y'ubutagondwa ishingiye ku madini des intégristes ese u Rwanda rwaba rwiteguye kwakira abo bantu gute ese bazaba muri sosiyete nyarwanda gute abatazemererwa kubona ubuhungiro muri ibi bihugu by'i Burayi ngo baze bazaba u Rwanda ruzabakira bizagenda gute ese icyo kibazo cy'umutekano ruzagikurikirana gute ese bazatuzwa gute ese ayo mafaranga muri bije y'igihugu yarateguwe bazaba ensere ese ni ikintu u Rwanda hejuru y'ibindi bibazo rwari rusanganywe icyo kibazo cyo kwakira abandi bantu bashobora kurubera umutwaro kandi rutarabasha no gukemura n'ibibazo by'abanyarwanda ubwabo icyo kintu cyari kiri ngombwa bazatuzwa buriya hari raporo yasohotse ndibwira yasohozwe na kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubutaka ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imiturire pa iby'ubutaka hamwe na minisiteri y'ibikorwa remezo n'imiturire iyo raporo niyo mu 2016 niba nibuka icyo gihe bavugaga urabona mu Rwanda bagabanyamo ubutaka burimo ibice bitatu ndibwira arimo ubutaka buturwaho hakabaho ubutaka bw'ubuhinzi hakabaho ubutaka bundi n'ubuhera sinibuka ubundi ariko iyo
rapuzi wenda ubw'ubucuruzi
birashoboka kuba ari
ubw'inganda ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibyo
yes noneho ubutaka donc le terre habitable ubutaka buturwa mu Rwanda bwararangiye
uyu serious
seriously ubutaka buturwa le terre habitable bwararangiye donc sero iyo rapport
wenda nyega ko baba barabwigabagabanyije cyangwa bakabugura bakajya babugurisha ku bandi ariko byagera mu ibaruwa bagasanga ko ubutaka bwarangiye
njyewe ndavuga nshingiye kuri raporo sinzi niba ari intekinikano bimwe by'abanyarwanda ariko icyo bavuze ni uko ubutaka le terre habitable mu Rwanda kandi niyo ubirebye urabibona none se nk'ubu ngubu reka ntange urugero ujye mu karere ka Musanze njyewe mu Rwanda navuye vuba ndabyibuka muri 2017 nibwo navuye mu Rwanda ugiye mu karere ka Musanze hejuru hariya mu mirenge ya Kinigi ubundi ariya mu mirenge ya Kinigi niho hari ikigega cy'igihugu ubuhinzi bw'ibirayi ariho bukorerwa ariko urebye umuvuduko wo kubaka mu Kinigi ukuteye ndibuka uriya prime minister Habumuremyi akiri premier ministre yigeze kujya mu Kinigi avugana n'abantu n'abayobozi bo mu karere ka Musanze arimo abacalenjinga arambwira ati ni gute mutanga ibibanza byo kubaka hano muri aka karere kuko aka ni akarere iki ni igice cyagombye kuba gikorerwamo ubuhinzi ariko biratangaje kuba muri gutanga ibibanza hano muri aka gace kandi hari akandi gace epfo usohoka za Musanze ugenda za Gakenye ahantu hameze nk'ahumye hagize ugasanga ntabwo ariho abantu bari kujya kubaka ahantu hasa nk'ahatera hadahingwa adonko hatera bakajya kubaka za Kinigi ahantu hari ubutaka bwiza n'usohoka ujya za Muhanga urabibona ubutaka bw'ubuhinzi nibwo abantu bari kubaka donc le terre habitable dukurikije icyo raporo y'icyo kigo cy'imiturire zararangiye abantu barimo gutuzwa mu butaka bw'ubuhinzi noneho ukareba kandi bikaza no muri ya mentalite y'abanyarwanda urabizi umuntu iyo bagiye kuguha ikibanza ugomba gukata ikibanza ukubaka inzu nini y'ikitabashwe ifite sale eshatu ifite amatuwarete za wese eshanu ifite ibyumba ifite jaride ifite amakoruture ifite iki ukabona ibyo bintu umuntu baramuha icyo kibanza ahantu hagombye kuba hakorerwa imirimo y'ubuhinzi ukabona ahantu hashize umanuka usohoka za Kigali ujya za Rwamagana urenze Kabuga urebe za Rugende ugenda Rwamagana ukuntu hatuwe biteye ubwoba ukuntu hari gutura kandi hari ahantu hagombye kuba hakorerwa ubuhinzi n'ubutaka agricole so de terre zo guhinga ntabwo ari ahantu ho gutura noneho kuko nk'iyo miturire n'ubundi niba umuntu ashaka kubaka inzu wagombye no kubimusoresha imisoro itabaho kugira ngo ugabanye umurego w'ibyo bintu noneho bagatangira bakigisha niba bashaka n'imijyi igezweho bagatangira bagashishikariza abantu uburyo bwo kubaka donc za apartoma nk'uko tubibona muri ibi bihugu biteye imbere noneho niba ushaka inzu yawe apa bakagusoresha imisoro kuko yayindi iremereye kuko ufite ubwo bushobozi puru dekuraje abantu ariko nyine umunyarwanda bashaka kuba ahe noneho ugasanga ibyo bintu nyine ntikiri muri mentalite abanyarwanda biyongera umunsi ku wundi bazahingahe inzara irimo iratera abantu ntibagifite aho bahinga hano mu Buholandi Buholandi ni igihugu gituwe ariko muri iki gihugu bafitemo za sisiteme bagiye bateza imbere nk'ibyo bita urban farming ubuhinzi bwo mu miji ukareba nk'ubwo buhinzi bwo mu miji ukuntu bagukora baragenda bagategura ahantu hanini cyane space nini bakakora nuza donc l'agriculture technologique kandi ziraproduisa havamo ibintu byinshi cyane ziraproduisa niba Kigali ishaka iterambere ry'umujyi ifite abantu benshi bangana kuriya noneho niba batuze mu buryo bugezweho noneho basigaze n'ahagomba guhingwa babone n'aho bakura ibyo kurya donc umujyi wa Kigali ntukomeze no kudepanda gusa ku bintu bivuye hanze za espace cultivable bazi protege be kuzituzamo ibyo rero donc ibyo nibyo nari nzamuye kugira ngo nerekane u Rwanda rurimo rurimporta impunzi aba bazungu badashaka ngo ruzazituze ese bazaba integre gute ese inzego z'igihugu nka pariroma n'izindi nzego zitandukanye ibyo bintu zabivugaho iki ariko mu Rwanda hari institution d'apparence gusa ni inzego z'umurimbo gusa zidakora na ushobora kuvuguruza ibyemezo Kagame ku giti cye yafashe donc izo ni za impact kuko tugomba gutekereza ku kintu cya integration izo munzi critère Roma batandukanye n'abanyarwanda ideologikoma cyane cyane ku bintu by'imyumvire ishingiye kuyoboka mana bafite ubutagondwa ikibazo cya sécurité cyane cyane muri iki kintu muri iki gihe ari kuzamuka ikibazo cya ideologie islamique u Rwanda rwiteguye guhangana gute se bazajya babarasa nkuko twabonye bari kugenda bafata abantu b'abayisilamu batandukanye bakabarasa ngo babita baterabwoba nta nkete zakozwe nabo bazazana abazajya bagaragara muri ibyo bikorwa by'ubutagondwa nabo bazajya se babarasa donc integration yabo ibyo ni ibintu byakagombye kuba biganirwaho n'inzego zitandukanye donc urabona rero ni business y'impunzi ariko le consequences zazo ntacyo bibwiye Kagame na gitoya ingaruka zose bizagira ku muryango nyarwanda ntacyo bimubwiye nibyo rero nifuzaga kuvuga kuri Sije Serge ndumva ntangiriza ahangaha
koze cyane n'uburyo ushoje iyi ngingo ugize neza ahubwo unyibukije abantu babiri nabonye babiri cyangwa batatu bavuye muri Afghanistan bahawe imirimo muri Université y'u Rwanda abantu barambaje bati se bariya abaturage ba Afghanistan babiri cyangwa batatu bahise bajya kwisha muri Université y'u Rwanda higeze haba ipiganwa kuri iriya myanya yigeze ishyirwa ku karubanda ku buryo abantu bayihatanira nabo bakoreza CV zabo cyangwa rezime ku buryo bariya ba Afghanistan babona iriya mirimo ariko habaye ipiganwa mu buryo buzwi wakomozaga rero ku kintu kirebana nyine n'umurimo ikintu kirebana na integration y'impunzi mu Rwanda ibyo ntago babyubahiriza bo baravuga bati twiteguye kwakira abantu bose urabyibuka mushiki wabo akiri ministre w'ububanyi n'amahanga nibwo biriya by'impunzi muri Libya byavugwaga cyane avuga ati twebwe twiteguye kwakira abantu bose bashoboka bitewe n'ineza y'u Rwanda abanyarwanda twaciye mu makuba twaciye mu bidasanzwe byo gutakaza abantu muri kino gihugu cyacu ntitwabona abantu bapfa bagwa mu nyanja bagiburaye ngo tubyihangane ugasanga baragikoresha nk'ikintu cya propaganda bagaragaza yuko bo bafite umutima wo kwakira ariko wavuze kuri iriya secret diplomacy bigaragara ko ibyose biri muri la politique nyine y'ububanyi n'amahanga bw'ibanga butazwi ntabwo tuzi ibigenda kuri abo bantu ntabwo bari abantu bazira mu Rwanda ku buntu kuko Kagame ni umucuruzi nk'uko banabivuze kare hari ibintu bibagendaho nine gushinga amategeko bitazi ariko ubundi bari kwikuza n'ibintu bibazo mu nteko bakabivuga n'abaturage bakabitega amatwi bakibaza bati twari dusanzwe dufite imibereho mibi y'abaturage benshi muri kino gihugu none turongera abandi bantu charge irabiyande ibyo bintu wibuka ko no muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga ku gihe cya mushiki wabo ku gihe cya Sezibera na Vincent Biruta ntibajye badiskasinga kuri izo dire package iteye ite African Union yishyura iki hashtag yishyura iki ibyo bihugu byarabyishyura iki ni ibintu biba mu ibanga tukabona abantu bikubise mu Rwanda bamwe batangiye kubona ko bandimo kubona n'imirimo ntabwo tuzi nyine suite y'ibindi bikurikiraho bikwereka rero nyine ubutegetsi bw'igitugu dufite mu gihugu cyacu Rwanda. Nta byinshi mfite kuri ingingo, ndumva twajya mu minota ya nyuma tuvuga ku yandi makuru avuga ku Rwanda mbere ko tuzakiganiro cyacu, ariko kuri ingingo aritumuye irumvikana nibi n'abanyapolitiki bavuze ati ni nka challenge bakwiye gutekerezaho, usibye gusa kuvuga impinduka bakareba nuko Rwanda ruvanye n'ibindi bihugu mpuzamahanga, ndetse n'aba bantu bake baza mu Rwanda ese bubo ntibagira na force yo kurwanya opposition nyarwanda? Erega Kagame ashobora no kubakoresha arimo barwanya n'aba opoza badashaka Kagame, akabaruma akabashyira hariya akabakoresha mu mitwe ye kugira ngo banahangane n'abanyarwanda bashaka impinduka.
Rega Serije naguciye mu ijambo kuri icyo kintu, hari amakuru avugwa wenda abantu bazagenzura. Urabona muri biriya nigeze gukomoza kare mvuga kubera icyo abantu bava muri Libya u Rwanda ruhitamo abanyaritrea n'abanyetiopia gusa, ahanini ni abantu bo muri Eritrea no muri Ethiopia. Donc bari abantu baraza bakagera mu Rwanda ideolojikoma bakabica mu mutwe, bya bindi urabizi baragenda bakabangiza mu mutwe bakerekana ko bafitanye isano n'abanyarwanda. Nge nagiye mura na urabizi ko harimo abantu bo muri za Eritrea na Ethiopia muhura bakakubwira ko ari abatutsi bo mu Rwanda, bakabikubwira turi abatutsi bo nk'abanyarwanda. Urumva rero kuba bahitamo abantu bo muri Ethiopia no muri Eritrea ntago ari kuri gusa bifite impamvu, baragenda bagatoranyamo abantu spesifikoma bakabangiza mu mutwe ideolojikoma bakabereka ko bafitanye isano, noneho bagakoresha HCR turabizi ko nini korompi, noneho bagakoresha HCR abo bantu babaye trend nibo babona za resettlement i Burayi no muri Amerika. Urumva rero baza baba deployed baza muri za distro za resettlement hano ari agent.
Ibyo wabibaza impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda iriya Kibuye za Kiziba na Byumba, uburyo bakuramo dosiye zabo z'amafamili yabo bagiye kuza bagashyiramo dosiye z'aba agent babo bohereza hano muri Amerika muri Canada ni Buraya hirya no hino. Abitwa ko ari abakongomani bari bakwiye kuva mu makambi baza, ugasanga dosiye zabo barazirigishije hiziye gusa staff nyine za sisteme, ndetse n'imiryango yabo abagore n'abana bari mu buyobozi bwo mu gatsiko nabo bakabasha kwinjira muri izo sisteme kugira ngo bashe kubyerinda.
Ya urumva rero nuzaba ari abantu bo muri Eritrea na Ethiopia iki bari za Bugesera baba trend iyo bageza ni Burayi ninde ni umunyarwanda wese uzabikeka. We ushobora kwikeka umuntu wo muri Congo uvuga ikinyarwanda, ushobora kwikeka umurundi, ushobora kwikeka umunyarwanda mugenzi wawe, ariko kugira ngo uzikeke umuntu wo muri Ethiopia cyangwa wo muri Eritrea biri kure ntaho muhuri. Donc FPR yatangiye iyo strategy bivuze n'abariya barabu bari kujya mu Rwanda bava za Iraq, za Afghanistan na za Syria bazajya bo batraininga nabo babohereze baze kuri mission za RPF hano bayikorere, bashobora bari abashobora no gukora ibikorwa bibi n'abantu babagome shobora no kwica no kugira gute ntago wabigira. Ni abantu baba barabaye mu mwuka wa terorisme umwe uteye ubwoba mu ntambara ziteye ubwoba. Donc Kigali nta kintu ikorera ubusa, ibyo byose harimo inyungu z'amafaranga, harimo inyungu zo gukomeza gutoteza no guhungeta abantu bari muri opposition hanze. Ibyo ni ibintu byose rwose bikorwa hariya abantu bakwiye kumenya.
Urakoze cyane kuri ingingo yarebaga nyine n'ikibazo cy'impunzi zijyanwa mu Rwanda. Tuyimazeho umwanya muremure nkaba nasaba badukurikiye kuduha ibitekerezo kuri ingingo kwazana igarukaho mu kindi kiganiro gitaha bibaye ngombwa. Murakoze cyane nshuti mwari muteze amatwi Radita, ukakubana natwe kuri mugoroba. Ibiganiro byacu rero nabishoreje mwimviye ibyo naganira n'abavandimwe, yaba Maitre Valentin Akayezu yaba Dr Mutabazi. Murumva ko izi ngingo twazaye umwanya uhagije, ibibazo byinshi no mwibaza mugarukaho mugenda muganira hirya no hino. Murumva yuko mu mezi abiri ashize
twabiganiro birambye no kuraditavuka tuzakomeza tubigarukeho mu minsi iri imbere nabwira rero ni ijoro ryiza ku bagiye kuryama uwo munsi mwiza no kubyuka turakunda kuraditavuka yasoje ndayizeye na ubutaha
nigiriye mwihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda
Araye ni si viva Viva Araye ni si viva Viva
Yeah.
baba na bakecuru batambutse gitwari basigikiye arena